Now, these tapes that are this meeting
manje
this
lamatape leyo yalo mhlangano kulokhu ukusa ayidayisi eyebandla nje noma yomunye ngoba imayelana nemfundiso futhi emihlanganweni phandle lapho idala ukudideka ngoba kulukhuni ukuba thina sobabili sibone ngeso elifanayo ngokupheleleyo kodwa sifanele sibe nhliziyonye empeleni kodwa thina etabernakele lapha lamatheyiphu anjalo niyaqaphela eyabangane nje njalo njalo manje asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje umkhuleko bangaka abazothanda kukhunjulwa nisakhothamise amakhanda enu na ngokuphakamisa isandla nje uthi osi ngiyadinga namhlanje futhi ngidinga umusa wakho noma ngabe ngesani.
Our Heavenly Father, we now approach thy throne of mercy.
Baba wethu wasezulwini manje sisondela esihlalweni sakho sobukhosi somusa ngoba sicelwe ukuba senze lokhu futhi satshelwe indodana yakho nomsindisi wethu ukuthi uma singakucela noma yini egameni layo siyophiwa khona.
Therefore, Lord, knowing that we are living in the shadows of His coming.
Ngakho-ke Nkosi ngokwazi ukuthi siphila emathunzini okufika kwayo futhi manje simi emathunzini esihawu sayo. Ngakho-ke singacela Nkosi ukuthi uzokhetha ngomoya ongcwele lezo zinto esifanele sizicele.
And we feel
ukuthi siyezwa kulokhu kusa ukuthi akuzukuphikisana nezwi lakho noma nokulunga kwakho okukhulu nesihawu sakho nomusa ukuthi uma singatshela ukuthi sizoba nokuvakashelwa okukhethekileyo namhlanje okuvela kumoya ongcwele angafika phakathi kwethu futhi ehlukanise ngokubona okufihlakeleyo imicabango yenhliziyo yethu sembulele izindawo zethu ezibuthakathaka futhi uphilise ukugula kwethu ubophe nezinhliziyo eziphukileyo usindise nabalahlekileyo futhi wenze abantu balungiselele ukufika kwayo osiyizwe lomkhuleko. Manje sizofunda izwi lakho futhi siyakhuleka Nkosi ukuthi esifundweni sethu sesikole sangesonto kulokhu kusa ukuthi uzoveza ingqikithi yokufundwa futhi uzolembula ezinhliziyweni zethu ngoba sizela inhloso eyodwa lapha leyo nhloso eyodwa kwaba ingukwazi wena kangcono. Thina esingamaKristu ngokukholwa sifuna ukwazi wena kangcono. Laba abangakabi ngamaKristu bafuna ukwazi wena njengomsindisi wabo. Labo abagulayo ufuna ukwazi wena njengomphilisi wabo. Futhi sikhulekela ukuthi akuzukubabikho noyedwa osuka kulendlu engenalutho. Kodwa ukuthi zonke izicelo zigcwaliswe ncamashi nazo zonke izifiso kuhlangatshezwane nazo. Nawo wonke umuntu ajabule futhi ahambe esuka endlini ethi njengalabo ababevela e-Emawose izinhliziyo zethu bezingavuthi yini phakathi kwethu lapho ekhuluma kithi endleleni na ngokuba sicela lokhu egameni likaJesu. Amen. Manje kuwena ofuna ukuphenya encwadini yakho ngokwejwayelekile ngithole ukuthi ezinkonzweni zokuvangela ukuthi nje cishe imizuzu engamashumi amabili noma amashumi amathathu kwenza umfutho omuhle kakhulu ekuphoseni phakathi umlayezo kamoya bese-ke kuba ukubizela e-altare. Kodwa lena njengoba kuyisikole sangesonto angifuni nje ukukwenza ngaleyo ndlela kulokhu kusa ngizongiholeleka kakhulu ukuthatha isikhathi sami futhi ngikhulume ngezwi. Manje uma kukhona ongathokomele kumakhaza kakhulu into kuphela okufanele uyenze ukuthi mfowethu umgcini ungemumva kwesonto lapho phakamisa isandla sakho kanjalo emumva lapho kuye futhi uzokulungisa ukushisa futhi sifuna intokomale futhi nizizwe nikahle kakhulu futhi nilalele izwi ngoba sethemba umoya ongcwele ukuba usifundise izwi kaNkulunkulu futhi nizwe kahle nonke ngemumva na uma nizwa phakamisani izandla zenu uma nizwa kahle kuhle lokho. Manje ngifuna niphenye kanye nami nginezindikimba ezithile ezibhalwe lapha nomunye umbhalo ngakho ngifuna niphenye kanye nami kuqala encwadini yabaseRoma isahluko sesishiyagalolunye futhi sifuna ukufunda isifundo sombhalo kuqala kwabaseRoma besishiyagalolunye eleshumi nanye.
For the children being not yet born, neither having done any good or evil,
ukuba abantwana bengakazalwa bengakenzi okuhle nokubi, ukuze icebo likaNkulunkulu eliye ngokukhetha lime, ungangabi ngemisebenzi kodwa kube ngaye obizayo, kwashiwo kuye ukuthi umkhulu yakukhonza omncane, njengalokhu kulotshiwe ukuthi uJakobe ngamthanda futhi u-Esawu ngamzonda.
Now for a text to back up my lesson, I want to take this for a text.
Bangathi uNkulunkulu angenezele izibusiso zakhe kulokhu kufundwa kumbhalo. Uthi manje okwendikimba okweseka isifundo sami, ngifuna ukuthatha lokhu kube indikimba, ukuzwa, ukuqonda, ukwenza izwi likaNkulunkulu.
Ake
ngikuphinde lokhu futhi, ukuzwa nokuqonda, bese ke kuba ukwenza izwi likaNkulunkulu.
Now we are fully acquainted, we people who search the scriptures day and night and read our papers and hear.
Manje sazi ngokugcwele thina abantu abahlola imibhalo emini nobusuku, futhi sifunde amaphepha ethu, futhi sizwe abahlaziyi bezindaba ukuthi lelizwe manje limi ekubambeni kwamandla aphoqayo okomoya amabili amakhulu, futhi omabili angamandla aphoqayo ezenkolo.
And I believe that these great forces are soon coming to a head.
Futhi ngikholwa ukuthi lamandla aphoqayo amakhulu masinya azofika enhlokweni, futhi omabili lamandla amakhulu aphoqayo ayemelwe kula madodana amabili ka-Isaka.
How that God in his infinite wisdom has
ukuthi kwaba kanjani ukuthi uNkulunkulu ekuhlalipheni kwakhe okungenasiphelo kubikezele zonke izinto kithi, ukuze sithi ngalezi zinto sazi ngempela ukuthi yini esihlalele.
Made it so plain that God and his word,
kwenziwe kwacaca kakhulu ukuthi uNkulunkulu nezwi lakhe nemvelo nomhlaba wakhe wonke kanye nezulu kuhlelwe kahle kakhulu ngokuphelele ndawonye, nangokuthi ngisho nesoni singabona ukuthi kukhona okuzokwenzeka. UNkulunkulu ukuhlele kanjalo-ke, akekho ongaba nezaba.
Now we see in these two sons that when they before,
manje siyabona kula madodana amabili ukuthi ngenkathi wona engakazalwa ngisho,
even though their virgin mother, for she was a virgin, the beautiful Rebecca that married the righteous seed of God's promise.
Ngisho nakuba unina owayeyintombi ngokuba wayeyintombi, uRebekha omuhle wagana inzalo elungileyo yesethembiso sikaNkulunkulu u-Isaka, ukuthi babezahlukanisele bobabili amakholo agcwaliswe ngomoya kuNkulunkulu, bengunyelwe ngaphambili kuwo impela umshado abahlanganiswa ngawo ndawonye uNkulunkulu wayekwazi ngaphambili. Futhi yayingenzeka kanjani into enjalo ukuba ifike ngaloo mama oyedwa ngubaba oyedwa na? Oyedwa umuntu omubi kabi nomunye umuntu omuhle impela, nokuthi kwaba kanjani ukuthi umuntu omuhle abukeke emubi nomubi abukeke emuhle? Manje lokho ngokuthi bekuhlela kunjalo, kuyohlala njalo kuhlelo lukaNkulunkulu. UNkulunkulu angaluguqule uhlelo lwakhe ngoba wenza uhlelo lwakhe luphelele ngoba luyingxenye yakhe.
In the Garden of Eden, sin was so beautiful until it attracted.
Etsimini yase-Edene isono sasisihle kakhulu, saze saheha u-Eva wasuka ebulungeni wayesonweni, futhi ensimini efanayo lapho okwakukhona khona umuthi wokuphila awukhona futhi umuthi wokufa. Besizokwazi namhlanje njengomthetho obulinganisa ngokwehlukana lokho. Lapho kukhona obuhle, kukhona obubi. Lapho okukhona khona obulungileyo, kukhona okungalungile. Futhi asisoze akunandaba ukuthi inhlalo yethu esihlala phakathi kwayo ingaba njani ukuthi iyobe ikwazi ukusithintitha ebukhoneni bayo.
Because Paul said when I would do good,
ngoba uPaulo wathi uma ngithanda ukwenza okuhle kukhona okubi.
The sinner will never be able to shake away from the Christian from the sinner.
UmKristu esonini yoba khona ufakazi lapho obulungile nobufakazi bokungalungile njalo futhi uzenzela ukukhetha kwakho ufanele uthathe icala elilodwa noma elinye.
But in these two sons it is
kodwa kulawa madodana amabili kuyisimanga ukwazi ukuthi bengakazala obabili inzalo efanayo evela kuIsaka okwakuyisithembiso. Manje sifundo sethu sithe ukuba side kancane futhi ngifuna ukuthola isendlalelo esenele lize nibone kahle ukuthi ngikhuluma ngani.
And the first son Esau that was born, we find out that not only were they fussing and fighting in the womb of their mother,
ndodana yokuqala uEsau owazalwayo uthola ukuthi babengaqophisani kuphela futhi belwa esizalweni sikanina, kodwa baphuma kuye belwa. U-Esau ephuma noJakobe ebambelele esithendeni sakhe futhi namanje basalwa.
And how it could come from
nokuthi kwaba kanjani, kwenzeka kanjani ukuthi kuvele kulowo ophelele umsulwa okhethiwe ongcwele ubaba noma umama ozahlukanisele. Ngakho ukukwesekela lokho uNkulunkulu ubiza ngokhetho ufanele akunandaba ukuthi uyihlo nonyoko wayelunge kanjani, ukuthi babe bahle kanjani, ukuthi uyihlo nonyoko wayengamaKristu kangakanani, usalokhu kubekeke kuwe njengomuntu ngamunye ukuma kwakho phambi kukaNkulunkulu. Lesi sifundo sifundisa lokho ukuthi bonabo babili abantwana babephuma ngisho kwababekhethwe futhi babizwa nguNkulunkulu ubaba nomama, owesifazane oyintombi nowesilisa ongcwele okwakuzothi ekugcineni ehlele ngisho nangenzalo yakhe kufike uJesu Kristu. Wazalwa njengovela kwabafileyo, wahlolwa uyise phambi kwakhe futhi wethenjiswa ngale nzalo kwa-Isaka ukuthi umhlaba wonke wawuzosindiswa. Futhi kumuntu onjalo negazi lakhe limsulwa ngangokuthi uNkulunkulu kavumelanga ngisho umFilisti ukuba athinte umama. Emva kokuba u-Abrahama esemnike yena, uNkulunkulu washaya ngohlupho indlu yakhe futhi wathi ufana nofileyo ebambe lolo zalo lwegazi lube msulwa. Nalo Rebecca olungileyo ongcwele, umama owayethunywe nguNkulunkulu futhi wabizwa nguNkulunkulu futhi kuleyo nzalo engcwele kwavela imbuka nekholwa. Niyabo, ngakho kubekwe obizweni likaNkulunkulu ukhetho lukaNkulunkulu.
And before either one was born,
futhi kungakazalwa noyedwa uNkulunkulu wathi ngithanda uJakobe futhi ngizonda u-Esau. Kungakazalwa noyedwa, ngakho kufanele siphatheke kanjani omunye uNkulunkulu akhulume kuwe futhi ekumemela ukuba uze etafuleni lakhe nasekhaya lakhe futhi ube yindodana yakhe noma indodakazi. Ayikho into enkulu kakhulu njengaleyo.
These two boys,
laba bafana bobabili uma sizoqaphela imvelo yabo, omunye wabo wayengumuntu kamoya lo kwakunguJakobe, nomuntu wenyama kwakungu-Esau, kodwa bobabili babengabakholwayo. Naleyo nto efanayo yenzekile kusukela le phansi onyakeni wenyama nokamoya.
Esau represented the man of the earth.
U-Esau wayemele umuntu wasemhlabeni wemvelo oweyeme ngezenkolo, kodwa akazange akwazi ukukwenza. Kwakungekho kuye ukukwenza, akakwazanga ukukwenza, wayengekho kuye ukuba akwazi ukukhwela edlule izinto zezwe. into yenyama kodwa uJakobe wakulula kabi nje kuye ukuba akwenze.
Now Jacob, one purpose Jacob had, and that was
manje uJakobe inhloso eyodwa uJakobe ayenayo futhi leyo yayingukuthi wayebula ngazelele lobo buzibulo kungelandaba ukuthi wayebuthwele kanjani. Inqobo nje uma ebutholile,
and that spirit of that one birth,
nalowo moya walokho kuzalwa okukodwa usamelwe namanje ezweni namhlanje, futhi lokho okuza enhlokweni manje, ikholwa likamoya nomuntu wenyama, ikholwa lenyama. Akekho owayengathi bobabili babengesibo abakholwayo, babeyibo. Abashongo ukuthi omunye wayekhonza isithixo nomunye uNkulunkulu, bobabili babeyizinceku zikaNkulunkulu. Manje nakisisani imibhalo manje kulendaba, ngoba ngineqiniso ukuthi kuzonisiza, niyabo. Manje akusibo bonke abathi Nkosi Nkosi abayongena, kodwa lowo owenza intando kaBaba wami osezulwini.
Now if you notice, Jacob had one thing that he wanted because
manje uma niqaphela, uJakobe wayenento eyodwa ayeyifuna, ngoba ngokwezwi izibusiso nento enhle yayibekwe ebuzibulweni. Futhi uJakobe kwakuyileyo kuphela impokophelo yakhe, into kuphela ayenayo emqondweni wawungukuthola lobo buzibulo. No-Esau wabedelela, okunguye eceleni owayenabo wabedelela, noma wayenamahloni ngabo, kodwa uJakobe wayebufune, kungakhathaleki ukuthi wayebuthola kanjani, wayebufune. Kungaleyo ndlela ekholweni likamoya namhlanje, alikhathali ukuthi ulihleka kangakanani, ukuthi uhlekisa kangakanani, ukuthi lifanele lenze ngokuthutha kanjani emqondweni wokwenyama. Impokophelo yalo kuphela ingubuzibulo, lifuna ukufinyelela kuNkulunkulu, ngoba buzalwa kulo angeke lingakwenzi. Ukuthi Jakobe kusho ukuthi umqineli noma umkhohlisi, kodwa emva kokuthola futhi esengene kulelo fa lobuzibulo, waguqulwa lokho ngokwenyama okuguquka, wabeka sebizwa uJakobe ngepasara lenkosi obambene nayo.
The carnal believer today.
Ikholo lalenyama namhlanje. Oh, inqobo nje uma ngiya esontweni futhi ngenze lokho okulungileyo, kwenza mehluko muni na? Lelo iqembu likaEsau usahlekisa futhi edelele ubuzibulo, akanandaba ngabo, kodwa uJakobe wabuthanda. Nowesilisa kamoya namhlanje, nowesifazane kamoya okhethiwe, wamiselwa ngaphambili nguNkulunkulu ukuba eze ekuphileni okuphakade. Uma bedingeke ukuthi abathengise ngakho konke abanakho, uma bedingeke ukuba bakhiphe igama labo kuzo zonke izincwadi zesonto esizweni, basafuna bona lobo buzibulo. Iyona nje kuphela ezemqoka kubo, ukuthola lobo buzibulo nje, yilokho kuphela. Akunandaba ukuthi kanjani, ukuthi singalini abazofikela kulo, uma bezoguqa phansi e-altare bakhale hewu hewu, uma bezogijima bedlule ezindaweni futhi abuyele emuva futhi balungise izinto futhi bathengise ngalokho abanakho, noma baphane ngakho konke abanakho, bese beba yisihambi nomfokazi. Akunandaba, bafuna ubuzibulo, yilokho kuphela abakukhathalele, ubuzibulo.
Now don't blame them people.
Manje ningabasoyi labo bantu, angeke bangakwenzi, bakumiselwa ngaphambili lokho, bakhethelwa kukho.
And then we see that these two,
futhi manje ke siyabona ukuthi laba bobabili abantu benyama nabantu bakamoya, ileyo ndlela njalo okwakwenzeka ngayo, ileyo ndlela okungayo namhlanje, bekungaleyo ndlela njalo.
Cain and Abel.
UKayini no-Abela etsimini yase-Edeni. Inkathi i-Edene idalwa, awukhona imithi emibili yokuba umuntu azikhethele, owodwa uba ngowokuhlakanipha, omunye uba ngowokuphila. Awukhona abafana ababili, uKayini no-Abela, bobabili bekholwa, umunye wabo wafisa ukuphila okuphakade futhi wanikela kuNkulunkulu ngokukholwa umhlatshelo omuhle kunokaKhayini. Umfanekiso ophelele wamabandla namhlanje, ibandla lemvelo, ibandla likamoya. Futhi akukho kungabaza ukuthi ikhuluma ezigabeni zombili khona manje, futhi mhlawumbe ngetheyiphu ngiyokhuluma namashumi ezinkulungwane zabo. Kodwa bukani, ibandla lemvelo yibandla nje lenyama, abakwazi neze kufinyelela ngaphezulu kwaleyo nto encane yokuthi ngajoyina ibandla uma ngiya esontweni, uma ngenza okuhle okwedlula konke ngawo onke amandla ami, yilokho kuphela uNkulunkulu akudingayo. Manje leyo yinto efanayo neyenziwe nguKhayini. Wahamba futhi wenza i-altar, wenza umhlatshelo, waletha izithelo zezwe, futhi wathi, nakho uNkulunkulu, lokho akuhle okwedlula konke enginakho, kuthathe noma kuyeke. Leyo ndlela ikholwa lenyama elikholwa ngayo namhlanje. Nkosi, ngizwe esontweni ngizojoyina iqembu elihle okwedlula onke engingalithola, ngizokhokha izimfanelo zabo ebandleni, ngizokwenza okufanele. Manje nakhu okuhle okwedlula konke engingakwenza, ngizosiza ukuthenga amalahle omfelokazi, noma ngizopha izingane izingubo. Lezo zilungile, ayikho into engashiwo ephambele nakho. Kodwa yilokho, yilokho kuphela. Uma ufuna uthathe, uma ungawufuni awudingi ukuthi uthathe. Manje leso yisimo sokuziphatha sebandla lenyama namhlanje.
But the church spiritual able by revelation by grace.
Kodwa ibandla lomoya abela ngesambulo ngombusa kwale ngaphambili kwalokhu, futhi ngokukholwa wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo omuhle kunokaKhayini, futhi kwafakaza ngokulunga kwakhe uNkulunkulu. Into efanayo yenzeka ku-Ishmayeli no-Isaka. Omunye wayengowenyama nomunye wayengowomoya, omunye wesigcilakazi omunye wesifazane okhululekileyo. Kwenzeka into efanayo kwa-Israyeli noMowabi, amabandla amabili amakhulu ehlangana ndawonye. Futhi ngenkathi u-Israyeli efuna ukuya endaweni yabo yesithembiso, ibandla lomoya abantu bakaJakobe, u-Israyeli esembhaqeni, abantu baka-Israyeli bahlangana nabo, abakwaMowabi, ibandla elinamandla.
Leader of the church, Balaam came down.
Umholi omkhulu webandla uBalaam wehla ukuba aqalekise umfowabo, kodwa wathola ukuthi wayengeke akwazi ukuqalekisa umfowabo. Wehluleka ngokuphuphutheka kwamehlo akhe ukubona icebo elamiselwa ngaphambili lelo nokubona izwi loNkulunkulu.
First faith cometh by hearing.
Kala ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa izwi likaNkulunkulu bese ke ikholwa liyalizwa liliqonde futhi lilenze. Umuntu wenyama uyolizwa umsindo walo, kodwa neze ukuzwa kuchaza ukuliqonda. Ukubuka ngokubuka into, kodwa ukuyibona ngokuyiqonda. Uma umuntu angazalwa ngokusha angewubona noma awuqonde umbuso kaNkulunkulu. Manje nakhu kufika u-Israyeli enyola isithembiso sikaNkulunkulu ukuthi babeqonde ezweni lesithembiso, bengasiba baphika inkolo kodwa amakholwa.
Believers in the same God.
Amakholwa kuNkulunkulu ofanayo u-Israyeli ayenayo, uphumela ukuzama ukuzoqalekisa umfowabo, ngoba wathi umfowabo ungempela wayengalungile ngoba wayenze izinto eziyinqwaba okwakukubi. Kodwa niyabo, wahluleka ukubona ukukhetho. Into efanayo ngo-Esawu noJakobe. U-Esawu wabonakala enjengomuntu ongcono, wahlala wazinza futhi wenza izinto zokuba nesihawu. Wanakekela uyise oyimpumputhe endala, wamtholela inyama yenyamazane futhi wamnakekela, futhi wayengumfana omuhle. Izinto eziningi ezenziwa amakholwa enyama ohleni lwenkolo esiza eliphakathi, futhi bekhokhela abantu izikweletu zesibhedlela nezinto zenkolo. Kodwa lokho akusikho engikhuluma ngakho.
Moab was good. A great nation.
Umowabi wayengesihle isizwe esikhulu umfowabo kuye noJakobe wayenze konke wayekade eyimbuka kodwa nokho wayenento eyodwa ayephumelele ukuzuza lokho kwakungukuthola leso sithembiso lobuzibulo nakho kufika u-Israyeli abantwana bakaJakobe nempokophelo efanayo manje ubani ozoba ngoqinisileyo na ubhalamu wakha ama-altari ayisikhombisa kwa-israyeli wawukhona ama-altari ayisikhombisa ubhalamu wanikela ngemihlatshelo eyisikhombisa yezilwane ezihlanzekileyo u-israyeli wanikela ngemihlatshelo eyisikhombisa yezilwane ezihlanzekileyo lapho inqobo nje uma bekuthatha ngesimo senkonzo umowabi wayekholwa njengoba wayenjalo nje u-israyeli u-esawu ekholwa njengoba wayenjalo nje ujakobe nokhayini ekholwa njengoba wayenjalo nje u-abela kodwa ukuthetha okuyilona olubambayo ukuphuphutheka okunjepho ukuphuphutheka okunjepho kwabantwana baka-esawu ngokukhuluma ngokomoya abakwamowabi bambukela phansi u-israyeli futhi bathi babukene basilo ihlelo bayisikhejane samambuka bahlala emathendeni futhi thina siyisizwe esikhulu benze okubi futhi abananhlangano phakathi kwabo bayayaluyaluza nje belandela umprofeti kodwa wahlulela ukubona inhloko yethusi nedwala elishayiwe lihamba phambi kwabo wehluleka ukubona lelo elibizelwe ngaphandle iqembu elikhethiwe lilandela uhlelo lwaphezulu lonkulunkulu beya ezweni lesithembisi kungaleyo ndlela namhlanje bathi yisikhejane sabaqindiki abangcwele isikhejane sabantu abayilokhu lokho nalokhu ya kodwa bayehluleka ukubona ukuthi kungukulandela isiyalelo sezwi lwankulunkulu u-israyeli wayesendleleni yakhe eqonde ezweni lesithembiso unkulunkulu ezwini lakhe wenza isithembiso ujakobe isizathu sokuba akhethe ukuthola lobo buzibulo ungakhathaleki wayefuna ukubuthola ngenxa yokuthi wayazi ukuthi ubuzibulo babuphethe isibusiso babuphethe ukuphila ungakhathalanga ukuthi bufika kanjani inqobo nje uma ebutholile kwakuyinto enkulu leyo ukuthi bufika ngayiphi indiza kwakungenandaba wayebufuna ufanele abe nabo futhi wabuthola
blessed are they that do hunger and thirst for righteousness
abusisiwe abalambele bomele ukulunga bayakusuthiswa wayesendleleni yakhe futhi wayebufuna futhi wabebukela
Israel was on her road
u-israyeli wayesendleleni yakhe eqondezweni lesithembiso kungenandaba ukuthi baba bangaki abakwamowabi neziqalekiso abazama ukuzibeka phezu kwabo baqonda ngqo ezweni lesithembiso uthi namhlanje anisoza akunandaba ukuthi ngumthetho ongakanani abawutholayo ukuthi ngukumangalelwa okungakanani ukuthi ukususwa okungakanani yizinto ezingaki ezimbi abazishoyo kukangaki bebiza umgingqiki ondwele bazisho kangaki lezo zinto ezimbi ibandla liyaqhubeka lifanele lihambe lihlale ezwini likankulunkulu
One time two kings came together.
Kwathi amakhosi ababili ahlangana ndawonye. Enye yawo yayingu Ahab embi. Enye kwakungu Jehoshaphat ibandla likamoya, ibandla lenyama. U-Ahab wayeyikholwa elithiyeka emngceleni. Wayenabaprofeti, wabengesiba abaphika inkolo, wabengesiba abakhonza izithixo. Babengabaprofeti abangama-Israyeli. Kodwa bonke babefundisiwe futhi bondliwa futhi bembathiswa ngu-Ahab inkosi kuba njengendawo lapho ababenokwesekwa konke kwezombusazi ujehoshafati wangena eza ehla wenza umvimbi okungafanele anifanele nihukane nabangakholwayo asifanele neze noma ngayiphi indlela siye sifake amagama ethu ezincwadini emabandleni elingakholwa ivangeli eligcwele neze niyongena enkathazweni futhi bangena enkathazweni nalo muntu olungileyo wathi asifanele yini ukubuza enkosini kuqala futhi sithole ukuthi sifanele yini ukuthi siye eRamothi Gileyadi na manje bukani ukuthi ukuhleleka kwakubukeka kuphelele kanjani eyethu iRamothi Gileyadi impahla yethu namasiriya ilithathile kunkulunkulu ophilayo singafukuki futhi silinqobe leli zwe na uthi wenza inkulumo ibe yinhle kakhulu futhi ibe semthethweni kakhulu futhi ibe ngelungile kakhulu uJehoshaphathi waze wayithatha futhi namhlanje amadoda angama epulpiti nokuhlakanipha unjalo nokwenza inkulumo nemfundo baze bakwazi ukuchaza abantu ngamazwele bawathelanise nebhayibheli bangachaza ukuphilisa kankulunkulu bakuthelanise bangachaza ukukhuluma ngezilimi nokuhumusha bangachaza ukubabhatiswa kwamoya ongcwele bawuse kolunye usuku
But a man that's elected of God.
But wa umuntu okethwe uNkulunkulu umuntu izivuzami ziyalazi iphimbo lami ninakho lokho kukhetha kwaNkulunkulu phezukwenu soze kwaniphuba uJehoshaphathi wathi inkosi elungileyo yathi akekho yini umprofeti kuba sikwazi ukubuza enkosini na uAhabi wayeqhubeka ngaphandle kwakho yileyo ndlela ibandla lenyama elenza ngayo namhlanje
All they got seminaries full of preachers.
Oh, bana makholeji agcwele abashumayeli, madoda adumileyo, oprofesa abadumileyo, ahlakaniphile, akhaliphile, antelayo. Oh hey, kuleyo ngaphambili ngokuntshela kwebandla noma ibandla likaMoya.
In the days of Noah, in them days, look at the church. Ngizokuzwa
noma ngalezo zinsuku, bukani ibandla lemvelo. Abe yini na? Kodwa stand. Baphi? Amadoda akhaliphile. Kodwa bakhethiwe uEnoch noNoah babengabeluhle bezimvu nabalimi abazithobile abangafundile abangakhaliphile kodwa bemazi uNkulunkulu wabo into ethize phakathi kubo behamba bebiza sizofika kulokho emva kwesikhashanyana manje ngakho uJehoshaphathi wathi abekho yini umprofeti oh kusobala owenyama unabo impela sinayo inekholiji ezathi lapha igcwele bona Wakupula abangamakhulu amane manje laba basibo abaphila inkolo bangabakhonzi bakaJehova uNkulunkulu benyuka basebethi ake sibe nesikashana esincane futhi sizoprofet futhi ngakho bonke babuthala ndawonye basebebuya nezwi lenkosi basebethi isho kanje inkosi abaprofeti abangamaIsrayeli isho kanje inkosi yenyuka Inkosi nawe uthi ngolithatha iRamoth Gilead ngoba ngempela lingelika Israel uthi enye yezinduna yazenzela izimpondo ezinkulu ezimbili zensimbi njengokumele futhi yahamba iqhube iqhubukusha yathi ngalokho uyakuqhubukusha uIsrael noma uqhubukushe amaSiriya aqonde twi ephuma eRamoth Gilead Bona uJehoshaphathi itethize kuye. Oh, ngithemba ukuthi uNkulunkulu lokhu ukufaka entizweni yenu. Ayikho into ongazifundisela kuyo. Ayikho into ongazifundisela kuyo. Kuyilokho uNkulunkulu okukhetha kwenzela khona. Akuyi ngokugijimayo nosho nguNkulunkulu ohawukelayo. UJehoshaphathi wathi angamadoda agqoke kahle. Akungabazeki ukuthi washo into enjengalokhu. Anobuhlakani namadoda akhaliphe ukwedlula onke esengawe ngawezwa afundisiwe kuze kube ngumdzuzu isinqumo sawo sinhliziyonye anobunye obukhulu phakathi kwawo uthi akhaliphile uthi anengqaba yeqiniso kuwo konke ukwedliwa kuneqiniso amanga amakhulu ukwedlula onke ake akhulunywa aye namashumi ayisishiyagalolunye amaphesente eqiniso kuwo amanga usathane awatshela uEva
Oh, it's a lot of truth in what
you're saying. But isn't there one more? But isn't there one more? But isn't there one more?
Well, what do you think that man said?
Oh, utabanga ukuthi lo muntu wathi
mina.
Uma sina makhulu amane lapha. Abakhaliphile ukwedlula onke. Adlula bonke na. Awekho lapha ehlane etha enyuka enqunu ingcenye uthi ebisonge ngesikhumba sevu noma ukuthi angamadoda engiwondlile engifundisile awasiwa amadoda angabazi oabhici bawo ayizifundise ezinkulu futhi ayayazi into ahlala imini ebusuku efunda imibhalo egoqwayo nesiprofeto ayakwazi ukuyikho ninawo aselungele futhi ami lapha ngahliziyoni abakhulu abane awo ethi enyuka inkosi nawe Kodwa uma bengingafunda umqondo kaJehoshaphathi imizuzu imbalwa, kukhona okuthize nje okushaya amanzi, wayezosho njalo, kukhona nje okubonakala kungalungile. Akasekho nje omunye ndawo ndawona. Oh, wathi yebo usekhona omunye. Kodwa akasuye oyinhlangano. Uhlobo olwehlukile lo mfo. Uyimbuka nje. UNjengoJakobe.
But we might ask him.
Kodwa singathi simbuze bathi umprofeti kodwa ngiyamgabaza ngoba umicalekisa njalo esho ukuthi lokhu lokho noma okunye noma akaprofeti neze okuhle ngami wayengakwenza kanjani na yabo ngakho bathi asambeni simlande uyindodana ka-Imla ngakho bahamba kamlanda futhi omunye wayahlangana naye endleleni wathi manje shono into efanayo nabayishoyo ufanele uvumelane nenhlangano yobudlelwane uma ungavumelani maye kuwe wathi ngiyosho nje lokho uNkulunkulu akufaka emlonyeni wami ukuba ngikusho futhi lutho olunye kwasekuthi-ke emva kokuba esenyukele lapho futhi bamnika ubusuku wathi kubeka wenyuke kodwa ngibone u-Israyeli ehlakazeke njengezimvu ezingenamelusi wayesethi u-Ahabi angilitshelanga na manje kukhona amakhulu amane abhekene noyedwa amakhulu amane aqeqeshiwe akhaliphile afundile amadoda ahlakaniphile ebhekene nesidumo esinani esisodwa njengoba sasingambiza kanjalo uMikhaya muntu oyedwa bona nokho lowo muntu oyedwa wayenezi lenkosi lokho kwenza umehluko bonke babe namanga wafakazisa ukuthi kungamanga kungani uMikhaya wayehluke kangaka na ngabe wayefanele abe mpofu ukuze ehluke nagabo okwenza uMikhaya ehluke wahlala nezwi izwi lenkulunkulu yilona ahlala nalo manje kwethenjisiwe ukuthi kulezi zinsuku zokugcina uNkulunkulu uyothulula umoya wakhe kwethenjisiwe nguDanyeli ukuthi abantu kwezinsuku lapho itshe selishaya umfanekiso onyaweni abantu abazi uNkulunkulu wabo baya kuphikelela iziprofethi emva kwesiprofetho naw onke amakhonithi izwe bakwazi ukusikhipha uNkulunkulu uzokwenza empeleni nabantu bazosilandela niyabo owenyama ne ibandla lemvelo nebandla elingaphezu kwemvelo niyabo izwi lenza okwehlukile yilokho uJakobe akucabanga futhi akunandaba ukuthini ngiyazi ngeke neze ngabusiso ngaphandle uma ngithola lobo buzibulo lobo buzibulo yilokho engifanele ngikuthole futhi kodwa Esawu wabuzonda abantwana bakhe wenza into efanayo namanje kuze kube yilolu suku bayabuzonda bekuyilokhu kunjalo njalo uma kukhona imvuselelo njalo iveza amawele lokho ukonakalisa okungaphucukile ukuphawula kodwa kuyiqiniso ngenkathi kukhona ukuzalwa okuvela ku-Isaka noRebekha kwaveza amawele ngenkathi kudalwa izwe laveza amawele imithi emibili futhi ngenkathi kuzalwa uKhayini no-Abela kwaveza ababili ngenkathi kuzalwa u-Ishmayeli no-Isaka kwaveza ababili uthi ngenkathi kuzalwa u-Esawu noJakobe kwaveza ababili omunye wabo wemvelo omunye wabo womhlaba omunye ongaphezu kwemvelo nomunye wabuka owemvelo ohlakaniphile omunye wahamba ngomoya bekungaleyo ndlela njalo ngenkathi kuvela ibandla lamaluthela asithathe iphentekoste kuqala bukani ukuzala kwephentekoste laveza enkulu imvuselelo enamandla eyahlanyela izwe elaziwayo iphentekoste akubanga isikhathi eside emva kwephentekoste kwaze kwathi ngisho noPawulu washo ukuthi kuyobakhona amadoda avuka phakathi kwabo enezinto ezidukisayo futhi aguqule abantu basuke kuNkulunkulu futhi lokho impela nje abakwenzile iveza okubili ngenkathi ibandla lamaluthela lizalwa uMartin Luther waveza imvuselelo kamoya akubanga isikhathi eside kakhulu kwaze kwathi nakho sekufika u-Esawu emva kwakhe ngo futhi wayihlela yehla futhi yaveza okubili kwasekuthi emva kwalokho kufika i-Methodist uJohn Wesley imvuselelo kamoya futhi emva kwalokho kufika inhlangano wayihlela yehla futhi yaveza okubili futhi emva kwalokho kufika iPentecoste imvuselelo futhi manje ebeyihlelile futhi manje bahlala bazinze enhlanganweni futhi iveza okubili
spiritual seed of the living God, though it has to be a
God leyo ndalo kamoya kaNkulunkulu ophilayo nakwayifanele ibe ngumgogobali nakwayifanele ibe uzulane njalo ibanga ukwehlukana
Esau didn't last very long with Jacob As soon as Jacob obtained the birthright,
wesangathathanga isikhathi eside kakhulu noJakobe, wathi nje uJakobe angazuza
umzukulu
wabonga uNkulunkulu. Babeza kwahlukana.
Ukuthi
umuntu angikhathali ukuthi usonta kuliphi ibandla. Uma alingele nyama nalabo odlalana nabo, ogijima nabo, abantu odlala nabo amakhadi nemiphakathi yakho efunda izincwadi amalitrisha njalo njalo. Uma uzuza kuzibulo, leyo nto ethize ephatha enhlizweni yakho elambela uNkulunkulu. Uma wabukela lokho, kubiza ukwahlukana. Kumani kula bantu bami nizahlukanise, usho uNkulunkulu ukwehlukana. Ibandla lihlala lizinze, niyabo, ngeke laqhubeka. U-Esau wayengumfanekiso omuhle kabi wekholwa lenyama namhlanje, elingakwazi neze ukunqoba izwe. Alizinqobi izinto zezwe, basakuthanda ukuphuza kakhulu utshwala edilini labo, ukudansa kwabo, ukukhatha izinzipho kwabo, ngokuzipenda futhi abesifazane ebusini babo, nokugunda izinwele zabo, nokugqoka lezi zingubo ezifishane ezindadlana, nowesilisa uthanda ukuya ezindaweni zokubhejela nokubhema usuku lwethu, nokuxoxa amahlaya angcolile amancane. Futhi besalokhu besonta emandleni! Abakwazi neze ukunqoba lezo zinto, kanjalo no-Esau wayengakwazi, kodwa nokho ukuba nokukholwa wayefanele ahlale azinze emqondweni wokuhlakanipha. Leyo into efanayo neyenziwa yibandla namhlanje. Sizoba inhlangano, sizozihlanganisa ndawonye, sizokwenza isizwe ngasikhothi sinye, noma abahlangene bodwana ngokucwasa abanye, noma into efana naleyo. Futhi yileyo ndlela ibandla elinyakaza ngayo namhlanje, okamoya nowenyama kusafana, akwaguquki futhi akusoze kwaguquka. Ubungcwele bukaNkulunkulu, uNkulunkulu enguNkulunkulu uveza isi lalokho uqobo lwakhe ukuba sasingekho isoni kwakungeke kube khona. Wayengeke abe ngumsindisi, kodwa wayengumsindisi ekuqaleni. Ngakho kwakungekho okwakulahlekile. Nezingxenye zakhe uqobo njengoba engumsindisi waveza isu lokuthi sibe khona isoni. Kwakufanele kube khona into esindiswayo. Ngaphambi kokuba noma yini esindiswayo, kwakufanele kube khona into elahlekayo. Nokulunga kwakhe nobungcwele bakhe ukuba wayengekho umuntu ogulayo, wayengeke abe ngumphilisi, kodwa kusukela ekuqaleni nasezikalweni wayekhona. Ngaphambi kwasekuqaleni wayengumphilisi, ngakho kwakungekho lutho olugulayo. Ngakho kwaveza izwi lokuthi abekhona umuntu ogulayo ukuze akwazi ukubaphilisa, ukumenza umphilisi. Kuleyo nkundla engcwele efanayo ngaleya okuvela khona imfundiso, kuvela iziqalekiso. Umama nobaba abafanayo abaveza izwi lokuthi abekhona uJakobe, baveza izwi lokuthi abekhona u-Esau. Yabo, uNkulunkulu angeke luguqule icebo lakhe, bazofanele bahambe ngokufanayo nje. Yonke imvelo izobhekana nokuthi ingene kukho ngqo, ifanele. Nakuthole ngiqondile na? Ikuhambisa kungene ngqo. Ufanele kube khona umuntu olahlekayo ukuze asindiswe, futhi ukuba wayengezi ukuba khona yena elathi yena engumsindisi wakwenza lokho uthwala ubizana nodwa. Njengomfanyana engikhuluma ngaye njalo, edla amarabha emapenseleni nezitibili ebhayisikilini, wayedinga isibabule. Futhi inqobo nje, uma kwakukhona into lapho eyayikhalela isibabule, wawufanele kube khona isibabule ndawo kuqala esenziwa. Wawufanele kube khona isibabule ngaphambi kokuba asikhalele. Futhi sona isibabule saveza isi lokuthi abekhona, waseke eyahamba ebuyele esibabuleni. Yileyo ndlela uNkulunkulu angumsindisi ngayo. Futhi kwakufanele kube khona into elahlekayo ukuze yena asindise, ukumenza umsindisi. Yilokho kuphela okukwenzayo, kuphakamisa uNkulunkulu yonke into, konke kukuye, hayi kumshumayeli, hayi ebandleni, hayi enhlanganweni, kodwa kuNkulunkulu ukuze ukhetho lume luphelele. Niyabo, kukuye. Yebo, iluthela. Bese-ke sibona okunye okwehlukana. Lo kwakungu-Abrahama noLoti, babengabazalwane, kodwa uLoti wayengocabanga ngokwenyama, njalo wayephumela ukufuna into ethize enkulu, into ethize elinqwaba kuqwebecwebe kuyo, njengenkawu nje, njengoba ngingasho njalo, efinyelela entweni egamile. Lo moya wasuki kubantu namhlanje, wayofinyelela baya edolobheni, futhi ngeke beze endwaneni encane enjengalena. yabo bafuna isonto elikhulu kunawo onke elikhona edolobheni belikhohlakaniphe kakhulu kunabo bonke lapho okuya khona abantu abagqoke kahle okwedlula bonke lapho okuya khona imeya edolobheni kuseyiwonaumoya ka-esau ngempela wayenabo buzibulo kwasekuqaleni nje bazibiza ngebandla kodwa balahlekelwa yibo ngoba baledelela ungeke kubathola abantu ukuba baguqe ngamadoda abo futhi bekhala futhi benxusa kuNkulunkulu futhi baphume futhi babe nenkonzo yokuphilisa futhi bakumele ukuhlushwa kwezwe bemukele umoya ongcwele futhi bangeke bakwenze lokho bangadelela bakubiza ngesikhejane sabagingeki abangcwele lokho nje ibhayibheli elathi bayakwenza bayakwenza ngoba leyo imvelo yabo imvelo njengegwababa nejuba izimvelo ezimbili bakukhalela ngoba yilokho abayikho basoze baneze bone omunye ngoba abazalelwe ukubona lokho nomunye wawungeke umsuse kukho ngoba ngokukhetha kwankulunkulu uzalelwe ukuba abe wesilisa kamoya noma wesifazane kamoya into ethize kuye iyakubiza Oh, ngithemba ukuthi lokhu kufinyelela phansi endaweni lapho singathi sikwazi khona nibone ukuthi ngiqonde ukuthini ngokukususa isivalo saphezulu manje.
Now, Abraham, remember, as long as they were associated together,
manje u-Abraham akhumbulani ngobo nje uma babesahambisana ndawonye ibandla lemvelo nebandla lomoya abazange basithole isibusiso.
Jacob was never blessed until he separated
Jacob azange abusiswe waze wazehlukanisa no-Esau. No-Abraham azange abusiswe waze wazehlukanisa no-Lot. ULot wayenemihlangano yakhe uqobo yemikhuleko emincane ebandleni lakhe ezansi lapho wafundisa amadodana namadodakazi akhe nabanye kodwa waphila impilo enjalo impela kwaze kwathi ngenkathi ehamba ukuba ayokhuluma ngokuphela kwesikhathi bamhleka. Kufanele namhlanje nikhuluma ngokuphilisa kwaNkulunkulu namandla kaNkulunkulu njalo njalo bayahleka umoya ofanayo. Lokho imimoya emikhulu emibili ngokwenkolo izwe libambe ngqi ikholwa nongakholwa ikholwa nomzenzisi oyedwa elingisa omunye. Manje ngenkathi u-Abrahama ezehlukanisa nimqaphelile uJesu ekukhulumeni kwakhe ngokufika ukufika kwesibili wathi njengokuba kwenzeka emihleni kaNowa bayobebeda bephuza begana bendisi kodwa ngenkathi ekhuluma ngemihla kaLoti akazange asho lutho ngakho njengemihla kaLoti lokho kungokwesambulo esisani ukuthi kwenzekani emihleni kaLoti awukhona uLoti ezansi lapha eSodoma ehlale wazenza kahle ngokuhlakanipha uba ngomunye amadoda amakhulu edolobha mahluleli wayehlala emasangweni futhi wayehlulela abantu ngakhe wayengowazo zonke izinhlangano zomphakathi owawukhona wedolobha namadodakazi akhe nawo onke akana phakathi kwabantu abadumileyo abahlakaniphile izifundiso ezinkulu ezikhaliphile abantelayo. U-Abrahama wayehlala ethendeni phansi komuthi we-oki kodwa ngelinye ilanga bobabili bathola ukuvakashelwa kuthi wawukhona umshumayeli oyisihlakaniphi wehla futhi washumayela kuthi wababizela ngaphandle bukani ukukani umlayezo phumani esho kuloti kuthi wayengeke abizelwe ngaphandle kuba kwakungenganxaye isihawo sika-Abrahama wathi ngingafumana amadoda angamashumi amahlanu uzoliyeka na ngingawafumana amadoda angamashumi amathathu na nginga uma ngifumana ishumi na wahamba wagcina lapho-ke futhi angafumananga ngisho ishumi phakathi kwawo akumangalisi njengokuba kwenzeka emihleni kanowa khumbulani Noah engesiwo umfanekiso webandla u-Enoch wayeyiwo ongedlulanga ekuhluphekeni kodwa wathathwa ngaphambi kokuba kungene ukuhlupheka u-Enoch wayekhaya akazange edlule ekuhluphekeni uNoah wathwalwa wedlula manje bhekisisani manje njengoba senyuka singena kulokhu bhekisisani ukuthi hlobo luni lwesibonakaliso u-Abrahama nomndeni wakhe abaluthola bathola olungaphezu kwemvelo. Abrahama wazi kanjani ukuthi wayengu-Abrahama na? Uphi umkakhe uSara na? Wazi kanjani ukuthi wayeganiwe noma wayenomfazi uSara na? Usethendeni. Manje umuntu ehlezi lapho edla inyama ephuza ubisi futhi edla isinkwa sombila. Uphi umkakhe uSara na? Wayazi kanjani leyo nto na? Wakwazi kanjani na? Ucabange. Nibiza nina abantu bakamoya lokhu makungene kini. Wakwazi kanjani lokho? Ngenkathi enza sengathi uzihambi uthule ezibutsheni zakhe na futhi ngenkathi u-Abrahama ethi usethendeni emva kwakho
And he said, I'm going to the personal pronoun. This man. Why is that
in his own? God,
making himself known in flesh.
And as he said, Amen. Abraham called Elohim.
I'm going to visit you. I'm going to keep my promise.
Manje le mimoya emibili ukunisheshisela ukusheshisa manje ukuba ngifike endaweni yami kube lapho engifuna nibone khona lamaqembu amabili ahlangane ngobudlelwano asondelana ndawonye kusukela le phansi eminyakeni selokhu kwasukela khona impela ekuqaleni kwesikhathi ibandla lemvelo ibandla lomoya bekhona kusukela eTestamenteni elidala ayekhona eTestamenteni elisha futhi asekhona phansi nanamhlanje manje kubise eminyakeni ezinkulungwane ezimbili ezedlule ifike enhlokweni futhi kuye kwafinyelela enhlokweni emadodeni amabili enye yawo uJesu Kristu enye uJuda Iskariyoti. Manje uJesu wayahlanganisa ukufika kokufika kwakhe kwesibili ukuthi leli moya emibili iyoba nenqwaba yokwehluka kunalokho eyayiyikho emumva lapho. Manje nakho lapho engifuna khona nembathe izingubo zenu zenu zenkazimulo. Imimoya emibili izokwehluka ngoba uSathane ufika futhi wahlala kumuntu owayeyilunga lebandla uJuda Iskariyoti wahlala ebandleni lenyama futhi wayengumngane webandla ngaso sonke isikhathi. Kodwa uyangena futhi wadukisa noma wacabanga ukuthi wayedukisa umfowabo. Uyangena futhi wenza sengathi ungomunye wabo wanambitha izinto ezinhle ezikaNkulunkulu wahambisana impela emoyeni. Kubonakala sengathi kunjalo waphuma futhi washumayela ivangeli futhi wakhipha amadengoni kodwa phansi phakathi kuye ngaso sonke isikhathi wayengujuda kwasekuqaleni ibhayibheli lakhe wazalwa eyindodana yokulahlwa. Manje khumbulani kukhona ibandla lenyama emuva lapho u-Esawu abafarisi nabasadusi kodwa aphekisise lo mfo ozicabanga nje uyohambisana nomlayezo isikhashana kodwa nje akafuni ukufaka isandla sakhe kakhulu kuwo. Ngiyayibona leyo mimoya na uJesu wathi uyosondela kakhulu entweni yangempela uyodumisa nabakhethiweyo. Abakhethiweyo uma nizokuqaphela uma kunokwenzeka kodwa akunakwenzeka niyabo uyodumisa. Manje bhekisisani hhayi ibandla lenyama nje lelo eliphandle lapho ibandla lenyama lemisebenzi yansuku zonke evamile iqembu lika-Esawu lineqembu manje likaJuda abakhohlisi ukwedlula ukwenza abakhohlisi abedlula ukwenza beza benyukela ngqo kuzo impela izandla zisibusisi njengamaHebheru esithupha neshumi nje ukuthi washo kanjani ukuthi abake benziwe abahlanganyeli futhi banambitha amandla ezwelizayo futhi benza zonke lezi zinto uma bese kuthi-ke uma bemukele ukwazi kweqiniso bese kuthi-ke uma befulathela ngamabomu ngamabomu yini leyo na bedelela igazi esivumelwano abangcoliswa ngalo. Ake nginike isibonelo ngomfanekiso. Nansi indoda ingumfo olungileyo, umfana omuhle, uyabizwa, uyazizwela enhliziyweni yakhe, ufuna ukuba ngumfundisi. kulungile wemukela uJesu njengomfundisi oqondene naye ungumfana omuhle akukho muntu ongasho okuphambene naye emva kwesikhashana udaba lokungcweliswa indoda iyakhanuka uma ibuka besifazane kukuyo niyabo bese kuthi-ke into elandelayo mhlawumbe yayibhema futhi ifuna ukubhema mhlawumbe ifuna ukugembula mhlawumbe ifuna ukwenza enye into embi iyazi ukuthi ayifanele ukukwenza lokho ngakho ithi o unkulunkulu bheqa igazi likajesu kimi futhi ungingcwelise futhi ithola ukungcweliswa ingamemeza idumise inkosi yenze ezinye izinto futhi iphume futhi yenze into gubulani ujesu wakhe lo hlobo yoba khona ngalolo suku abaningi bayoza bathi nkosi angiprofethanga yini ngashumayela na angiwakhiphanga yini amademoni ngegama lakho na ujesu wathi angizange ngikwazi ngisho wena menzi wokubi niyabo nakho lapho
bekhomanje
bhekisisani lokhu manje sesiza ekwenzeni okwesigidi sokwekhulu lonwele kuqonde phansi ngqo ohlangothini olubukhali lwevangeli okubukhali kunenkemba esiyeda ngothi zombili kusika kwehlukanise ithambo lokwahlulela haleluya unkulunkulu kuvumele kwedlule lahlulela imicabango yengqondo lelo yivangeli amandla kankulunkulu izwi lonkulunkulu elibonakalisiweyo liyivangeli wena uthi ibhayibheli lasho lelo yizwi likankulunkulu awu izwi elibonakalisiweyo liyivangeli ivangeli alifikanga kithi lezi kuphela kodwa ngamandla nangezibonakaliso zikabongcwele bonakalisa amandla ukwenza ivangeli liphile ngenkathi ngiya endiya umbhishobhu omkhulu webandla lamamethodist uyaphuma wathi umnumzana Branham asifuni ukwazi lutho ngesithunywa senkolo sazi kakhulu ngebhayibheli kunanoma nonke niyoke nazi wathi sasiyibandla futhi sazinza lapha iminyaka eyizinkulungwane ezimbili ngaphambi kokuba nibe yisizwe kunjalo
that God has visited you.
Kodwa wathi yenza ukuthi uNkulunkulu ukuvakashela futhi wena isiphiwo esingenza leli Bhayibheli liphile wathi yilokho esikukhathalele. Oh hey. Yabo leyo ndoda yayiyindodana hayi umzukulu njengoba kwasho uDavid. Yabo sifuna ukwazi ngabe yiqiniso na ngathi impela yiqiniso uJesu Kristu unguye izolo namuhla naphakade.
Now noticing the church now.
Manje ikapheleni ibandla lenyama lihlupha ibandla lomoyo. Manje siyatholaka ukuthi uJuda ezenzisa sengathi ukumzalwane. Umzalwane waseke ezeyofika enhlokweni futhi ekugcineni ufika kuvuthondaba. Manje phezisanda umshumayeli omncane ufika endaweni uthi Nkosi kade ngibuka besifazane bengingafanele ngenze lokho bengikwenza uyazi ngithi ukwenza izinto ezeze bengingafanele ngenze lokho bengikhithe imali yami emijahweni yamahhashi bengingafanele ngenze lokho bengihamba njalo ebusuku ngiya emabhayisikobho bengingafanele ngenze lokho ngijabulela ngisho izithombe ezinhlamba nezinto ezinjalo nginezithombe ezikhanukisayo ezilengiswayo ekamelweni lami bengingafanele ngenze lokho lokho izinto zezo inwelise Nkosi neNkosi yathi kulungile ngizokwenza lokho ibheqa igazi likaJesu Kristu futhi iyamnwelisa bese-ke uma enza lokho ngobunye ubusuku uyedlula futhi uzwa into ethize uwelela khona futhi uyalalela uzwa ngobhaphathizo kamoya ongcwele ukugcwalisa kukamoya bese-ke uselunguza phakathi kuwo o heyi akumangalisi lokho kodwa awusho lokho kuzobona inkonzo yami uma ngishumayele lokho lokho kungenza umama angixoshe ekhaya bangangikhipha ebandleni lami uma ngike ngayongena kulokho kungcono ngisuke kulokho kodwa ake ngikuhlole yebo iqiniso lelo ibhayibheli awu njengomfundisi othize odumileyo owaziwa umhlaba wonke watholwa mathizane njeyindoda eyayinami epuerto rico eguqe ngamadolo akhe ekhuluma ngezilimi elondon ingilandi indoda enamandla enye abavangeli abadume ukwedlula bonke ezweni namhlanje futhi le ndoda umfowabo enami lapha indoda egcwaliswe ngomoya yagijimela kuye yase ithi o mfowethu yilokho-ke wathi ngiyakwazi ngiyakwazi kodwa buka ake ngikutshele okuthize yathi ushumayele manje ngishumayele yilo lalihora lokuthwenya kwakho umanyakazisa izwe wathi khabo ngeke ngakushumela uyabo ibandla lingangilahla bengingeke ngakushumela lokho bengingeke ngakwenza
umfowethu
eseke wangcweliswa futhi wafinyelela ekwamukeleni ukwazi kweqiniso wabuka phakathi kulo uyabona ukuthi liqinisile bese flathela lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu futhi bayithela ngehlazo obani banamahloni ngevangeli.
UPawulu
wathi anginamahloni ngevangeli kaJesu Kristu ngokuba lingambatha kaNkulunkulu ensindisweni, lingambatha kaNkulunkulu esebenza phakathi kwebandla lakhe. Kodwa bathi bengingeke ngakwenza lokho. Le ndoda yathi bayocabanga ukuthi ngiyiPentecostal, bayongenza yathi udumo lwami liyokonakala. Oh mfowethu, anginadumo, ngicabanga ngolwakhe, udumo lwakhe yilowo-ke. Kodwa niyabona ukuthi bangasondela eduze engakanani kulo, niyazi futhi wadelela igazi lesivumelwano angcoliswa ngalo into eyamngcolisa futhi yamkhipha ezini futhi uzama ukumbeka phakathi ngapha, bese-ke eyalibuka futhi unokwazi kwalo ukulifulathela. Akusekho umnikelo ngesono, basho iBhayibheli, kepha ukulindela kwesabekayo kwahlulelwa nomnikelo oshisayo ofanele ozakuqeda iphikankani, ngokuba impindiselo ngeyami, isho iNkosi. Odelele umthetho kaMose wafa engahawukelwa ngezwi lobufakazi ababini abashathi ngesinye isigwebo esikhulu kangakanani, nesigwebo esibuhlungu kakhulu. Nakube fanele umfundisi onyathele igazi likaJesu Kristu phansi nezinyawo zakhe emva kokwemukela ukwazi kweqiniso waledelela. Niyabona ukuthi sikuphi na? UJesu wathi xwayani, niyambona ukuthi uJuda wayenjani na? Wayenabiphela, wayengu-Esau enjengoba mkhulu kakhulu ngalo nyaka, wayengumjukisi, umlingisi enjengoba mkhulu kakhulu ngalo nyaka. Nawe fika enyiwe ngqo, futhi umfowabo kaJesu, umfowabo okumzenzisi. Kodwa enhlizweni yakhe wayenebandla lenyama elidala ngaso sonke isikhathi, ngoba yilapho athengisa khona ngoJesu.
He sold Jesus' birthright.
Wathengisa ngoJesu umzimba lwabantu kuphela nje, njengoba kwenza uEsau ngokudla kunapunapu. Wathengisa ngomzimba lwabantu ngezintambo zesiliva ezingamashumi amathathu. Abaningi ngowesilisa nowesifazane namhlanje kuthengiswa ngabuzibulo babo bukamoya ngokuthandwa ngabantu okuthize, into ethize encane yezwe ongayinqobi neze. Abathize abancane abesifazane ukuzipenda ubuso nokuphungulwa kwezinwele begqoke izingubo ezifishane, abesilisa ngamahlaya amancane angcolile ukubhema osikilithi. Into ethize yezwe uma nithanda izwe noma izinto zezwe, uthando kaNkulunkulu alukho kuwe, kwasho iBhayibheli. Angifuni ukunilimaza, kodwa sesenyukele ekugcineni, siyenyuka manje, senyuka ngesikhwelo masinya manje. Niyabona ukuthi kunjani na? Bayakwenza, bamithole ngaphambili, bangahle baningise futhi nje babe nomoya omuhle futhi bazithobe, besondele impela nje njengamaKristu, basondele ngangokuthi bayodukisa nabakhethwa, kodwa niyobazi ngezithelo zabo. Owesifazane egqoke izikhindi engabukeki neze njengomKristu kimi, iBhayibheli lathi kuyinto eyisono neyethazisayo ukuba owesifazane agunde izinwele zakhe. Owesifazane oyedwa kuphela eBhayibhelini owake wapenda ubuso bakhe kwakunguJezebeli. Kunjani-ke ngabesilisa nina, abesilisa ofanele ukuba ngabesilisa abangamaKristu, ukuthi nivumele abafazi benu benze lokho na? Kanti uNkulunkulu uyona dwazi kutala ngakho, hhayi umuntu. Oh, ngizophuma-ke bese ngijoyina leli bandla. Cabanga ngakho, lokho nje yikho impela umbhalo owathi bayokwenza, futhi nje lokho yikho impela abakwenzile, futhi yilokho abazokwenza ukuqedisa. Omunye wathi, Billy, uma ungakuyeki lokho uzoxosha wonke umuntu. Yinye kuphela into engeke ihambe, Moya Ongcwele, ngoba uyizwi lakhe nekholo langempela elakumiselwa ngaphambili ngeke lihambe. Ngoba lingubuda emphefumeni walo, liyalithanda. Akukho okungalidedisa kulo. Liyongeza noma yini njengoJakobe, ngoba lifuna lobo buzibulo. Liyoma lapha ngithathali noma ngabe kubiza bonke abangane elinabo, noma kubiza umsebenzi walo, noma kubiza ubulunga balo bebandla, noma kubiza yonke into. Liyolokhu libambelele kubo, ngoba ngeke lingakwenzi kukhona okukulo kulihambisa. Utwa lubizana nodwa. Oh, nakho lapho okhona ukuthiukukanye noma yini ofuna ukuyithola eBhayibhelini, bese uyixosha lapha buyele kuGenesisi, bese ubona lapho okwakhanyuselwa khona, ubone ukuthi kuza kuphi. Yonke imimoya neminyakazo namhlanje kubuyela kuGenesisi. Yilokho esikwenzile ukufakazisa kini lezi zinto enizibonayo, bangane. Ungakukhohlwa lokho, ungakuvumeli kweqe phezu kwekhanda lakho, uvumele kuzike kuwe. Lokho yizinto zikaNkulunkulu. ufika enhlokweni nojesu wabikezela ukuthi uyofika enhlokweni futhi ngezinsuku zokugcina futhi kuyoba ngalokhu uphawu lukankulunkulu nomaka owuphawu lwesilo amandla kamoya amabili esebenza ndawonye manje noma ubani uyazi ukuthi uphawu lukankulunkulu lungubuzibulo ubabhadiswa kwamoya ongcwele kwabase-efesu besine elamashumi amathathu ukuthi lingamdabukisi umoya ongcwele kankulunkulu enabekwa uphawu ngayo kuze kube losuku lokuhlengwa kwenu ngenkathi bezalwa futhi bagcwaliswa ngomoya ongcwele umoya ongcwele ungukuzalwa okusha siyakwazi lokho nizalwa ngumoya ngizokuvuma lokho kodwa uze uzalwe kukhona ingane ezalwa esizalweni sikanina inohlobo olulodwa lokuphila lokho ngokuphila nokuncane kwayo amangabuzane okuphila amancane emzimbeni wayo ayasonteka ayakhahlela ayagxuma kanjalo kodwa uma izalwa ine kanjalo bese beyiklabalaza kakhulu iba ngumphefumulo ophilayo nengane ingaya esontweni futhi ithi o ngiyakholelwa esontweni mina ngizohamba ngizokwenza lokhu futhi ngelungile ngifuna ukwenza okulungileyo ngifuna ukwenza okulungileyo kodwa ekudingayo ukushaya kwevangeli ukuyiphaphamisa ukuba iklabalaze le ekuphiyana phakade nomoya ongcwele udazuluke kuyo sengathi awukaze udazuluke ngaphambili bese iba yisidalwa esisha izalwa ngumoya bese iqala ukukhula ukunyakaza bese iba nobuntu bayo kunkulunkulu yabo ingane nje ingane yemvelo inobuntu bayo ezweni bese kuthi uma lidokodo idilizwe sinalo elilindile niyabo njengokuba impela umzimba wemvelo wawuza kukhona umzimba womoya ukuwemukela uma usuqathakile kunina futhi uma uqathaka kunina umhlaba okuyiwo usesizalweni sawo manje ububona kuphela unkulunkulu ububona kuphela ukuqa nokukhula lapho konke okuthandelayo nomoya ongaphakathi kuwo ubheke izwe elingaphesheya
kuyabubula
usonteka ugcuma yebo mnumzane ngoba kukhona ukuphila phakathi lapho okuphila phakathi kusemzimbeni ozofa futhi kwesinye isikhathi njengoba nje umama wathi angaqathaza ingane yemvelo nomzimba womoya wayithola umhlaba uyoqathaka nomzimba wemvelo uyoqathaka nomzimba wenyama noma umzimba wasezulwini uyowubamba ngaleya uma elidokodo lasemhlabeni lidilizwa sinalo elilindile ngaleso sizathu nikhohlwa izinto zethu zifile kini nanko umoya manje ubhekisiseni njengoba siqhubeka manje imimoya emibili umoya ongcwele ungukuzalwa okusha siyakwazi lokho kungukuzalwa ngokusha ngomoya kankulunkulu uzalwa kanjalo-ke ngomoya uzalwa ngomoya lokho ngukuzalwa okusha kulungile uzalwa ngomoya bese kuthi uma uzalwa ngomoya ugcwaliswa ngomoya ongcwele kulungile
When these two are in the earth, the natural
bese kuthi uma lena yomibili isemhlabeni owemvelo nokamoya ngezinye izikhathi ngike ngakubona lokhu manje sengivala ngifuna ukufinyelela ekuvaleni manje ngokusho lokhu imizuzu embalwa
in the natural or in the spiritual
ngokwemvelo noma kokukamoya okunye kwakho manje ngethemba ukuthi wonke umuntu uyakubamba lokhu manje thulani futhi nihloniphe ngakho konke eningakwenza manje senake nakubona lokhu niyabona emabandleni ethu namhlanje ngisho nasemaqenjeni lapho esizahlukanise khona futhi senza izinhlangano futhi sikubone konke okwalokhu futhi ubone indoda ixosha umbhalo othile futhi mfowethu leyo ndoda ingathatha lowo mbhalo futhi iwenze uphile kabusha iwenze uphile impela nje njengoba wethembisa lapha ebhayibhelini le ndoda elandelayo iyoyibona ikwenza futhi iyofika futhi izame ukukwenza futhi yehluleke ngiyethemba niyafunda manje iyohluleka ngani umbhalo awuphefumulelwe kuyo izama kuphela ukulingisa izama ukuziphathisa okwento ethize hhayi awu mhlawumbe yathonywa yindoda mhlawumbe indoda ethize yathi awu ungenza into efanayo yabo njengoba nje ujesu athi kuyoba ngale ndlela ibhayibheli liyakubikezela ngezinsuku zokugcina njengojane nojambre bamelana nomose nakho kumi umoshe futhi nakho kumi ujambre nomoshe waphosa phansi induku yakhe futhi iphenduka inyoka ngani ufaro wathi woza lapha jambre ungenza into efanayo futhi wakwenza niyabo kodwa kwenzekani na induku kamose yase idla nya induku yakhe niyabo yabonakaliswa yayikuphi induku yakhe na njengokungaphezulu kokuzibonela ngengqondo kunjengokunye kwalokhu ukukhonzwa kwemimoya yabangasekho kunjengamanye alamabandla akholwa ngenyama aqhele kude le izinto ze athi mani lokho kwakungekolunye usuku aphume aphela kodwa belisisani lomoya ngezinsuku zokugcina uzolengisa umoya wangempela niyabo iza lapho-ke inkathazo yenu kufana impela nje njengalona omunye oyiwo ngempela niyabo kodwa akakwazanga ukubonakalisa akakwazanga ukuwenza ubambelele akakwazanga ukwenza uhlale kele eside oh unkulunkulu abantu bayenyuka bese bethi nginomoya ongcwele nami bukani indlela abaphila ngayo ayihlaleli kele eside usuka evuselelweni eyodwa kuya kwenye ukusuka emhlanganweni owodwa kuya komunye uyabonakaliswa abanawo uma wesilisa ezalwa ngumoya kankulunkulu noma wesifazane banezithelo zikamoya bahamba ngokumesaba unkulunkulu baphila leyo mpilo niyabo bayadeda ezintweni zezo unkulunkulu uhamba kubo futhi azibonakalise futhi afakazise ukuthi ungunkulunkulu esebenza phakathi lapho omunye uyalingisa izilingiso yilokho obekukhona kusukela phansi le kulingiswa bukani ishumayeli no-isaka futhi wehle njalo niyabo kulingiswa bukani umprofethi umose futhi bukani umprofethi ubhalamu niyabo niyabona ukuthi behla kanjani bukani ujuda futhi bukani ujesu nojesu uyabikezela ukuthi lo moya ongcwele ngezinsuku zokugcina uyoba uphawu lukankulunkulu manje ungaba yini umaka wophawu lwesilo na ungaba ngokwenqaba uphawu lukankulunkulu ngokuba wonke lowo owayengenalo uphawu lukankulunkulu wayenomaka wophawu lwesilo futhi uma kungomaka wezimpawu zokomoya ezimbili olunye lwazo luzoba umaka wophawu lweqiniso lukankulunkulu olunye luzoba ukuhlubuka ningakubona na bukani umaka wophawu etestamenteni elidala ngenkathi kubethwa icilongo ijubhili yonke iminyaka eminingi kakhulu ezigcina zahamba zikhululekile ngoba icilongo lalikhalile awu wonke owayefuna ukukhululeka wayengahamba kodwa abanye babo babethanda ukuba izigqila ngakho babe bathatha babayise e-altari nasentsikeni yesonto bese bebhobozwa indlebe yabo ngosungulo babe makwa kuze kube phakade babekhonza leyo nkosi njalo futhi namhlanje uyozwa umlayezo wevangeli ngeqiniso manje ungakhululeka uma ufuna unkulunkulu ukhuluma nawe kodwa uma ukhuphukela kulowo mngele lapha bese ubuka ngaphesheya bese uba nokwazi kweqiniso bese-ke uyafulathela ukubhoboza endlebeni futhi uyoba yikholwa eliyisihlakaniphi njalo uyoba ngokholwayo futhi uye esontweni kodwa ungawemukeli neze umoya ongcwele niyabo bese ukhonza lokho lonke usuku lokuphila kwakho manje umaka wophawu lwesilo noma uphawu lukankulunkulu futhi sisondela eduzane kakhulu
hearing
manje bukani izwi lizofanele liphefumulelwe ukulizwa ukuliqonda nokulenza abantu abaningi bayolizwa kodwa bangeke baliqonde unkulunkulu uzothi yilo lelihora lakho ngeke ngaba ngumdingeki ongcwele angifuni lutho lwalokho yabo abaliqondi uzoya emhlanganweni umoya ongcwele umkhulu uzokwehla ngangihlezi lapho ngolunye usuku ngenkathi kuvela umbono futhi wabikezela khona impela nje ngathi nakhu kuza insizwa woza lapha ngikhweba lowo weta uphethwe inhliziyo futhi ufuna yebo kunjalo impela uyambona lowo wesifazane eza laphaya woza lapha unesigaxa ebeleni futhi isebeleni langakwesokuncele futhi isesimeni esibi kakhulu futhi uyisoni futhi kunjalo impela lawo madoda ehlezi lapho aqalaza abashumayeli nabo bonke bathi he hamba uye emhlanganweni ubhekisise umoya ongcwele uphuma ngqo ugoduze umhlangano futhi usho izimfihlo zezinhliziyo izinto ezinjalo uthi kuyamangalisa
yebofowethu
kungakolunye uhlangothi kukhona owenzekayo abesifazane bayoqhubeka ukuba baqonde phambili ngqo benza into efanayo abesilisa bayobuyela emuva ngqo njengengulube ekuzibhiqeni kwayo nende ebuhlanzweni bayo uyafana nje aniboni na manje ngikhuluma ku-niyabo kufanele uqondeke mngane ukuthi ukusiphi isimo ingaleso sizathu bethe yiphu ngithe ibandla kuphela niyabo ibandla kuphela uma ubizwe ekukhanyeni ebumnyameni waye ekukhanyeni usuka ekufeni waye ekuphileni usuka kokuyikho ngegama nje umcabango wokuhlakanipha ngokristu uye olwazini lwesipiliyoni lokuzalwa ngokusha futhi ubhekisise impilo yakho ukuthi ibeka izinto zezwe eceleni futhi kumele ukristu unganaki khona-ke kukhona into eyenzekile niyabo kukhona okuthize kuwe ulambile futhi unyakaza njengoba kwakunjalo uJakobe niyabo ubambana nenkosi uhamba ngowehlukile emva kwalokho kukhona into ehlukile kuwe usuguqukile manje kufanele ngaphambi kokuba kwenziwe kufanele kuphefulelwe kuwe angikhathali ngingama lapha futhi ngishumayele ngize ngithole izinwele ezisasele ziqothuke amahlombe ami aze akhotha futhi ngaba neminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala futhi nalalela nsuku zonke aze unkulunkulu akuphilise lokho kuwe usalokhu usesimweni esifanayo izinsuku ezimbili bengitadisha futhi ngikukhulekela lokhu yabo ngathi nkosi ngifanele ngikusho lokho ebandleni na into ethize yathi kusho ihora seliseduze kusho yezwa ukuthi izongidoda ngisuke emasinya ngakho ngifuna nikwazi ngekho ngeza kimi kwasho ujesu uma ubaba wami engamdonsi kuqala o ngiyazi nithi ninaye unkulunkulu no-abrahama ungoyisho kodwa nginitshela lokhu niyi uyihlo udeveli kwasho ujesu amadoda akholwayo abaphristi namadoda adumileyo ningaba kadeveli uyihlo na felani izithelo zikamoya manje niyabo kufanele kuphiliswe kini ngangingeke ngicabange unoko ethi niyazi ukuthini nje kufanele ukuthi ngingahlelini ngelinye ilanga ngakho ngizovele nje ngiphume futhi ngizakhele umkhumbi umalina awu ngizongena emkhunjini futhi ngisuke ngihambe nje futhi akukho okuyongikhathaza ngoba ngizongena emkhunjini futhi ngisuke ngihambe ubungathini nje qhabo qhabo kwakungesikho lokho kuba lokho kwakukade kuyikho o kwangathi abakhethiweyo bangakuzwa manje uma lokho kwakukade kuyikho ufike ebisulu okuqala njengoba ibhayibheli lathi wayekhona wamseka usini wayebeka isenzo sakhe phansi asuke ahambe njengoba amadoda yenza namhlanje eqala nojesu futhi uma bebuka ngale bese bebona iqiniso bayasuka kulo abakwazi ukulimela njengalowo mvangeli owaziwayo wathi liyosiphula inkonzo yami angikhathali ngenkonzo eyosishulwa ngumoya ongcwele ifanele kusishulwa manje kodwa niyabo ngokuziqhenya ubuningi ubudoda ubuningi ubuntu o qaphelani kulokhu manje unowa wayesende ngaphandle futhi wenza futhi waqonda futhi wenza akunandaba ukuthi kufika abahleki abahleka usuku abangani wakha khona manjalo Noa umthinga ongcwele akumhluphi nakancane elokhu akha wezwile weqondile ukuthi ngunkulunkulu futhi wakwehlulela ngemibhalo futhi kwaba njalo waqhubeka nokwakha emkhunjini ngokunganaki ake ucabange ake uze ucabange lokhu ukuthi umose esendleleni ebheke egibhithe aphume ngelinye ilanga athi kuziphora umkakhe ziphora uyazi ukuthini ngilungise okunye egrameni yami yokukhulunywa nokubhalwa kolimi nginokuncane kwemethametiki yami yezibalo konke kuqondisiwe nokunye kwegiyometri yami yokulinganisa ubukhulu nokumelana kwezinto futhi o eziningi ezinye izinto nemfundo yami selokhu ngelusho izimvu ngemuva lapha ngilungise okunye kwalokho ngenza iphutha ezansi edibhithe ngicabanga ukuthi ngizokwehla ngiyokulungisa ngicabanga ukuthi ngizokwehla khabo igagasi lokuqala ifika limelane naye wayezovele awe khona lapho wenzani na wakukhosa bonke abe akwazi mayelana negiyomethi nangokuhlakanipha kwakhe yikho kwakukufaka enkathazweni yilokho okufaka ibandla enkathazweni namhlanje ngabashumayeli abafundile abaningi kakhulu bengazelwe ngumoya abesilisa nabesifazane bathanda ukulalela izinkulumo zokuhlakanipha esifundeni zokushumayela amandla nokuvuka kukajesu kristu yilokho okusifake enkathazweni namhlanje asisadingi izikole eziphakeme le mfundo yaba ngoshumayeli sidinga amadoda abizwe nguNkulunkulu egcwaliswe ngomoya ongcwele futhi hayi isayense ezenkolo eyenziwe ngumuntu yehlelo elithize sidinga amadoda abizwe nguNkulunkulu Mose wena usayizimbi wazinda futhi waphatha wayazi ukuthi ukuhlakanipha kwakhe kwakwehlulekile wayazi ukuthi imfundo yakhe yamehlulekile
But he heard.
While you say him, Botua, where's the oh, come on, that's a commotion. Somebody call me who owns well, Wabula, Wabuina, Ipim, Ingelos, Aili Kumil, Dalim Rumpan. Why can't Mr. Abraham always say, Yabuham Bella about to Emba, Boba, that the best Dazla Pemina Makula man, putting Yabuba, keep a letter and a matter. What on the wood low, Wabuban, Bonavali?
Let me stop a minute. Let this sink in. Can you see what I'm talking about today?
When the way was, where the I miss a bank of fire. Why it was, the bees are in Tupo, Uma, Wayfuna. Why it was, Ufuna, Uluan, the boom, why is he? Why couldn't he? Why ends the Espundeni, Sigankulunku? Yobankulu go away, Ube unprofit to game. Watch, why is it? I'm glad you went. What are my dead? Yibankulunkulu, who are all the other prophet to Ako. Upalalu, another John! Ngazange nje athi awu mhlawumbe bekufanele ngehle ngiqondise izinto awucabanga nje uElija entabeni yasekameli ethi uyazi leli izwe linesono kabi kumbe mhlawumbe bekufanele ngiphume futhi ngitshele u-Ahab ukuthi ufanele abe namahloni ngaye mhlawumbe bekufanele ngenyukele entabeni labo futhi ngihlale phansi futhi nje ngizele ukude ngihlale eside lebo bantu baze bagule kakhulu futhi bakhathale ukungibona phezulu lapho ngibulawa indlala
No, that wasn't it. But he heard. He
ran out. Loco, Bob, listen. But the world, put your hand, put your hands. Giala Makwaba, Yanuela, Masakari.
When it comes time,
that was a fresh country, Guelamangamu. Pati kwa pali na mkulunkulu wati. Mbali ni lande mishakelo yenu. Nenze noma hini kuyo eni ifunayo. Kuti nibize mkulunkulu wenu. Lapo bezi siga futi beni nguaba enyama futi. Ako mapansi pezulu beni mningu msidi wati. Mkulu zani kakuduana mshaumbe. Usehambile ukesudela kwenye indawo. Mshaumbe ulele. Oh mfuwezi. Awo niyazi kutini wathi ngiyikholwa kuJehova ngakho ngingakwenza lokhu noma kanjani o Qabo ungakulingisi lokho Qabo ungazami ukuba ngu-Elija aze uNkulunkulu akubize ukuba ube nguye yebo mnumzane ngiyisisebenzi sikaJehova kukhona amakhulu ayisikhombisa abo phansi lapho futhi kodwa akekho omunye wabo owaba nesibindi sokukwenza bese kuthi uma senqume inkunzi futhi wathela banzi kuye wathi basi ngikwenzile lokhu ngomthetho wakho Niyabo ngoba ubani obunye oyengakuzama kwakuzoba ukwehluleka nya kufanele kuphefumulelwe kuwe makhwele ufanele kulethe futhi ukwenze kubonakaliswa kuwe lande wanamhlanje angeke usukume e-altare futhi uthi awu haleluya haleluya osi ngifuna umoya ongcwele haleluya haleluya Qabo kodwa mfowethu kadewethu uma umoya ongcwele usuphefumulele lelozwi kuwe uzolithola ungakasuki esihlalweni sakho into ethize kuwe iyasha umshumayeli ngeke aze akutshele ukuthi yenza lokhu futhi yenza lokho amacabunga amadala azovele awehloka nje futhi kuyovela amacabunga amasha kuphefumulelwe kuwe wayekumthukuthelele umshumayeli uma eshumayela iqiniso ebhayibhelini uyolithanda ufikelele kulo liwukudla ephefumulweni wakho ngisho ujesu uqobo lwakhe wathi angikwenzi engifuna ukukwenza phakathi kwami uQobo indodana ingenze lutho kuphela lokho ebona uyise ekwenza amazwi wayengu-Emmanuel uQobo lwakhe wayenguNkulunkulu emhlabeni uJesu wayenguye wayeyinyama uNkulunkulu ayehlala kuyo wayeyithende uNkulunkulu ayehlala phansi kwalo amen
kodwa kukhovaka kalokho indodana kankulunkulu ezala yintombi kuyemanwele ekuqaleni komoya wayenomoya ongenasilinganiso futhi nokho enyameni yakhe uqobo wathi angenzi lutho aze ubaba angikhombise kuqala uphefumulelwe kuye ukukwenza sathane wathi phendula la matshe abe yisinkwa futhi wenze isimangaliso angikubone usenza wathi kulotshiwe akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso oh hey kodwa-ke isitungu sesihlambile wasinamakhekhe ayisihlanu nezinhlanzi ezimbili ezincane futhi waba izinkulungwane ezinhlanu oh halleluya niyabona ukuthi ngiqonde kuthini na ungazami ukulingisa yileyo indaba ngamaphentekosti namhlanje yini indaba ngebandla namhlanje kukhona abaningi kakhulu abazama ukulingisa ukuthi banomoya ongcwele kukhona abaningi kakhulu abazama ukulingisa ukuphilisa ngobunkulunkulu kukhona abaningi kakhulu abazama ukulingisa izinto ezehlukene ezenkosi
angeke
akwenze lokho lezo zinto iza ngokhetho unkulunkulu ebiza uqathaka uphuma esizalweni sikamama nalokho iziphiwo lezibizo zingaphandle kokuphendula oh hey lelo yiqiniso angeke wazenza into ongesiyo kodwa uma unkulunkulu ekubiza yiba umuntu obonga kakhulu kunabo bonke ezweni ngoba ukubizile bese-ke kuba yikho ngempela kuwe njengoba bengizokhuluma ukuba benginesikhathi ngezingwejeje ngolunye usuku ngokwangiyidikisayo angikaze ngikubone ngaphambili futhi ngangingeke ngikwenze uhedi ohlezi emuva laphaya engimbuka kwakungenzeka kanjani lokho na kwakungeke kube nakho ukukwenza kodwa kwaphefulelwa kwaphiliswa izwi lakhulunywa futhi lenziwa kanjalo haleluya upawulu ake ucabange nje yena ethi kade ngingaphandle kulolu lwandle izinsuku eziyishumi nane imini nobusuku futhi kungekho zinkanyezi noma inyanga noma ilanga noma lutho ngibona ukuthi ngizovele nje ngikhuphuke futhi ngibatshele yimani isibindi ngoba unkulunkulu uzosinakekela noma kanjani oh unkulunkulu akasebenzi kanjalo unkulunkulu akakwenzi lokho ukholo lwakho lulungile mfowethu ukholo lwakho luyisimangaliso kodwa into ize iphefumulelwe kuwe oh nathi ilambe libovulileyo ngalapho futhi uma ngibona ngithi awu unyawo lwami lukuyiselereta nginemoto ngingedlula ngiphumele ngaleya kwalelo lambo ngenza amamayela ayikhulu namashumi amabili ngehora iqiniso lelo ngingawezwa amandla phansi konyawo lwami kodwa kungcono ulinde kuze kube uphawu oluthi hamba halleluya ngiyakuthwela ngiqende ukusho na uma kuvela uphawu oluthi hamba kulungile uma into iphefumulelwa kuwe unkulunkulu ekwazisa njengoba enza emuva lapho kulungile kodwa aze akwenze sinesigejane sikajuda belingisa behambisana sengathi uthi awu ngifana nabo nje ningumkristu nami oh anikhumbule yini amadodana kaskeva aphuma ayesethi ndiyakufungisa sikufungisa egameni likajesu amshumayelayo upawulu phuma wathi upawulu ngiyamazi nojesu ngiyamazi kepha wena ungubani na ihora liyeza lapho okulungile nokungalungile kubonakaliswa khona kuyakhombisa kumakristu namhlanje kuyakhombisa emabandeni namhlanje kuyakhombisa kubantu namhlanje ngilihlalisa isikhathi esithi ngalokhu kufinyelekini pawulu akazange athi ngikholwa ukuthi ngizokwenyuka nje bese ngithi awu yimani isibindi khabo wenzani na wezwa ingelosi wayazi ukuthi leyo kwakuyingelosi efanayo eyikhuluma naye njalo waqonda wase enza wenyuka wayesethi mani sibindi ukuba ingelosi yenkosi engiyinkebu yayo ibe ngakimi izolo ebusuku ingibonisa umbono wokuthi akuze ukulahleka lutho kulo mkhumbi yimani sibindi abaniyodla idina lenu manje bonke kulungile amen uma kuphefumulelwe kuwe uma unkulunkulu ekwenza kube kahle nginisiphawulo lapha ndawo engisibhale phansi nasi khona lapha ehe sisekugcineni kwezinto zonke ake ngingenise lokhu nje kanje manje sengivala ngithemba ukuthi unkulunkulu unembulele okuthize bukani yonke into isisekugcineni omunye wabuza ngobunye ubusuku ngikholwa ukuthi kwakungumfowethu ufred sotman sasibuza ngokuthi isikhathi sase sisondele kanjani isikhathi ekugcineni umfowethu udemos zacharian wayewubonile lowo mbono ubonakaliso kanjalo futhi ufezeka ezinsukwini ezinhlanu kamuva kokuphelele wawungathi nje umqathaze waphuma ezicathulweni zakhe wangibiza wathi unjani uJoseph ngathi uyaphila wathi uyayibona imibono ngathi yebo wangitshela ngoDavid indodana kamfowethu ukuthi lapho ayewe khona ethuthuthwini usasele izinsuku ezintathu noma ezine kungakwenzeki khona impela nje wathi uyazi lezo zinto zilandela imindeni ngathi ezilungile noma ezimbi kuyenzeka okunye kwakho kulandela imindeni futhi sasixoxa kancanyana futhi bona uFred wathi kimi kudonswaphi lokhu mfowethu Branham ngathi buka Fred asikuthathe ngemvelo uNkulunkulu usebenza emvelweni yakhe bukani bhekisisani ukuthi kwenzekani ilanga laphuma empumalanga lewe impucuko endala kwedlula yonke esinayo yishayina sonke siyakwazi lokho impucuko endala kwedlula yonke esinayo yishayina kulungile nempucuko isuke yaya ngasentshonalanga sonke lesi sikhathi futhi manje ubungasuka uyephi uma usuke ogwini lwasentshonalanga uhamba uwela ngona uya eshayina impela Sesise ugcineni iBhayibheli lathi uprofeti wathi yakuba khona usuku olungayi kube ubusuku olungabi imini lapho ilanga lidlula kodwa ngesikhathi sokuhlwa ngaphambi nje kokuba liphele ngapha futhi kuyakuba ngokukhanya okufanayo uJesu wathi kuyoba khona imvula yokuqala nemvula yamuva nemvula yamuva iyoveza yombili imvula yokuqala neyamuva ngenkathi yonyaka efanayo sesikhathini sokugcina
Look here Let me show you.
Kubani lapha abenge nibonise ezokusazwe. Hey sekhule. Ndakukhala lokho na. Ikhombisela kuthize lemtanje. Lesi sizwe sibi wedlula zonke ezweni. Ngobonakala ungabe sabe uNkulunkulu. Kubani wafunda iphepha ithule journal. Ngobunye busuku eLouisville. Ngenkathi bonke laba besifazane bekhetha isizwe masinye. Kwesifazane okubeka ukubedlula bonke esizweni. Futhi bebamisa ukuba babe yintokazi yomhlaba wonke jikelele. Bangaza bonke ngaphandle kweRussia. Futhi bathumela uKhrushchev futhi bambuza. Walelani na? Wathi Russia ababahlubuli izingubo abesifazane babo ukuba bahambe phambi kwabesilisa. Umhedeni sizwe esingabesaba uNkulunkulu. Kela thina ngehlazo esizimbiza ngamaKristu. Wathi Russia ababahlubuli izingubo abesifazane babo ukuba baphume bahambe kanjalo. Futhi awuziboni neze izikhindi noma into enjalo eRussia. Lo ngongabesaba uNkulunkulu. Futhi thina esizimbiza ngamaKristu. Kuba ngaleli iBhayibheli lathi onke amatafulani gcwele umhlanzo. Futhi ubani engingamfundisa imfundiso. Futhi ubani olunyulwe ebeleni na. Kodwa siyalandela sokuthi laphezulu kwesiyalezelo ngomuntu phezulu kwamuntu ngokuba ngezindebe ezindindizayo nangezinye izilimi ngiyakukhuluma kulabo bantu nalokho ngokuphumula ngokuba konke lokho abayikuzwa sino wethu umqondo ukuhlanipha oh bekungakuhle kanjani ukuhlala usuku lonke phezulu kubusazwe Donakele, democracy, ama republic, nabo bonke isihlalo, kuyilina, isithele sokufabelwe, wonke umuntu osebenza kukho, ongazelwe ngobusha, ungokadevil. Udevil wathi yonke imibuso ezweni ngowami, noJesu akazange aphikisane naye. Izwe lilawulwa ngudevil futhi wonke umuntu osebenzela uhulumeni, umengesi umKristu, ungokadevil futhi usebenzela udevil. Donga lezizwe ziyowa kuJesu Kristu uma esefika. Yiba khona isikhathi seminyaka eyinkulungwane. Kubani lapho namhlanje? Ukuthi baya kubuphi manje? Ebhongolozela mina ngokusebenzisa imali phande ngaleya kubaKristu. Futhi befuna ukunginika iminyaka engamashumi amabili ejele lombuso. Ngokusebenzisa imali kuba usebenze ukuqhubeka kwezenkolo. Futhi uwhisky nobhiya nosikiliti wesula amashumi ezigidi amadola ngonyaka. Kubonakalisa isizwe futhi mina ngizama. Umshumayela kuluma ngimi emnyango wa Jesu Kristu futhi bengithumela ejele lokulungisa abonileyo ngenxa yakho futhi bathatha into enjalo yokuphi ihlazo abakhaliphile kuhlangane futhi babavumele bakwesule benzela izinhlelo zamathelevishini bonakalisa izwe bathumele abesifazane ezinjeni esinye seziqalekiso ezinkulu kwedlula zonke isizwe esesake saba nazo futhi bayazedlulela ngakho Bangithumela ejele lokulungisa abonileyo ngenxa yokushumela ivangeli. Ngikhipha amadola ambalwa lapha ukuba ngishumele ivangeli. Abantu abanginika wona ukuba ngishumele ngayo ivangeli. Angicabile, angikwazi ukusayina leyo. Kodwa nokho abafuna ukungithumela ejele lokulungisa abonileyo. Bangibambe iminyaka emibili futhi banokuthethwa kwecala okuzoba khona masinyane. Ngakho uma kuzothatha lokho kuletha ukwehlulelwa njengoba kwenza ngezinsuku zikaDaniel noma kwenye indawo makuze ngineko yakho Nkosi kunjalo oyebo
politics low down
ezombusazo ihlazo isizwe sonakele awubukani ukuthini bazogqokisa amasosha izikhindi manje
oh
hey ezombusazo impi ezombusazo ezakudineni Ababusa bangaphikiswa akalungile ezombusazo azilungile abahlalanga ngani nenkosi emesaba uNkulunkulu njengoba uNkulunkulu abanika yona uDavide na umbuso omkhulu waseNgilandi wathi ngenkathi leDemocracy iqanjwa wathi ilungile manje kodwa kuyofika isikhathi wathi ayikuba lutho iyoba yibo bonke oseyili abangenahange futhi uqinisile wathi abezombusazwe bami emabhokisini ensipho kuwo onke amakhona zonke izinhlobo zezinto ezigwegwile ezala uhulumeni endoda yayiqinisile yilokho impela okwenzekayo indoda yodwa ingaphuma lapha futhi ihambe yedlule lapha futhi idakwe futhi isiphule konke efuna ukukusiphula futhi yehlele lapho yazi wonke umuntu ngakho ayikho into eshiwoyo ake kuthi indoda ehluphekayo noma omunye umuntu ongazi azame ukukwenza futhi bathunyelwa ejele lokulungisa abonileyo
corruption low down filth 40%
balalale ichazo kunola ngaphesenti angamashumi amane alabo ngivingili ucabange nje sodwa mana gomoro futhi nanto iqembu elifanele ngabe liyakholwa ngiyamangala ukuthi yini eyenzekayo ngokulandelayo uma sekungena umongameli olandelayo uNkulunkulu wasinika indoda eyodwa elungileyo emesabayo uNkulunkulu uDwight Eisenhower omdala futhi manje ngihubhekisisana ukuthi yini into elandelayo engenayo futhi singahle sibe nembuka ngesikhathi esilandelayo impela impela
Bana
kuda ufara amazi uJosepha ukhumbulana lakho bizofika kulokho
emwaneni
ezombusazo zonakele siyakwazi lokho yini sinakudineni kwayo oh bake bathijelana ngamadwala abahlana ekhanda ngezimpazo zamatshe baseke becciba ngemithalo nomkibisholo base bethola izibhamu base kuba yimshindani base kuba yi-88 eJalimane futhi kanjalo izibhamu ezinkulu thena esinazo base bephosa amabhomu esandla negesi kaphoyizini kodwa sebe ne-hydrogen bhomu manje impi isisekugcineni zonke izizwe ezinawo pho nizokwenze njani manje na yesho nesizwe esinayo namhlanje sivele nje sigqokise ingepho yesibhamu yilokho kuphela abadinga ukukwenza futhi kusuka kubheke phezulu impi isisekugcineni amen
wars at the end politics is at the end
impi isisekugcineni
education
yezombusazwe isisekugcineni imfundo isisekugcineni usongandlebe bentsha sebusekugcineni abantwana awasekho amathemba nabantwana sebevele bayahlanya Yebo nisaba namfundo anisakwazi ukwehlela lapha esikoleni futhi nibe nayo nithole umntwanyana abe nemfundo ungumfana wesihobho ophindwe kabili ngenkathi esephuma kunoma ubenjalo ngenkathi engena uthisha ke asho ukuthi ize ngakho uyobulawa bayobumba ukukubuza okuncane kuhle kwesifubazi bese bephumela lapho futhi bamdubule uthisha bamkhiphe bamkhunga ngentambo Uyasekelwa ngothisha abayizifulungwane ezimbili. Oh, awume kancane. Kufanele ukuthi bakungothisha abayizifulungwane ezingashoma abili ngalonyaka odlule. Angibasoli, ningefuna ukukwenza nami. Manje banezimpawu abazimisile ngaso sonke isikhathi. Nikani abantwana imfundo yesekolini. Bayayidinga kodwa uDevil batholile. Devil batholile. Uthi awusikho nje obayijwayelekile ukuphuma futhi ukubeleke phansi futhi ususe isango bese ulilengisa isahleni ebusuku kuba seHalloween noma wenze into ethize encane ebukeleka phansi njengoba kwakubamise ukwenza abantwanyana noma uthathe ikalishana lomlilo bese ulibeka ngaphansi. Kanti emgwaqeni hayi kanjalo kodwa bayahlanya benza izinto ezingubuhlanya bakudubule bakubulale bakubulale ngamabhomu ngamabomu bakufake epoison noma yini leso isizukulwane esilandelayo ukuzala abantwana sekusekudineni ufazane ubumama ngani ukunciphisa indalo sekwenziwa yonke indawo lezi nje ezincane isithathe indawo
Morals. There's no moral to it no more.
Ngihlangane abazalwane yangena kuwo iPentecostal ikuwo bonke bayazihlela nibona ezansi lawo maKhanane kwehle njalo ngaleyo mimoya kaEsau ikholwa impela futhi bazondela umfula ndawonye nezwe hhayi ukuqonda kukamoya bengakwazi ukunqoba bengakhethiwe nguNkulunkulu ukubizela ngaphandle futhi bahlukanise Oh ukuba nje bengingakwazi ukukwenza kwaziwe lapho uma kuphela bengingakufuta kwehle ngandlela thize ababoni banamehlo futhi ababoni izindebe futhi abezwa oh kungani sibe buthuntu kangaka emoyeni na
Now listen this everything
manje lalelani lokhu yonke into isisekugcineni nebandla likamoya lisekugcineni kwalo seliya ekugcineni oh Bugani emuva ngenkathi liqala noLuda lathithitha elomoya laseliba noWesley lifika ebungcwelisweni laseliba nePentecost umoya ongcwele futhi manje esikhathini sokugcina umoya kaKristu unjalo ebandleni lenza imisebenzi efanayo naye enzayo libuyela ngqo enhlokweni yalo futhi kulungele ukuba ibandla noKristu bahlangane nokufika kweNkosi uJesu nokuvuka kwabafileyo
We're at the end time Jesus said so
as the wife of the man. Jesus said so as the wife of the man. Jesus said so as the wife of the man. Kuya kubanjala kufika lo ndoda nayo umuntu. Ngiyakuqonda na.
Look at the carnal church.
Bukani ibandla lenyama. Bukani ukuthi bayaphi. Akhela kakhulu kakhulu. Bukani ibandla ligcwaliswa ngoboya lithithika bonke obambethe walo omncane. Ngiyiwa lingena kuboya engcosaneni ngesibalo sobaba. Izongena emoyeni kodwa lenyukela endaweni enjalo laze langena lapho khona. Mwandwele udabula kulo mbono isebenza indlela yalo lilungela ukwemukela inkosi yalo lilungela ukwemukela inkosi yalo ujonke amanye ahlela abuyele emumva yongena ezweni enzeka abayizigabagaba abuyela emumva angena kuphela ndawonye enyuka eyongena kuleyo nhloko yobumbano eyodwa enkulu phansi kubukatolika futhi kwaba khona umfanekiso owabunjelwa isilo umfanekiso into efana naso ubumbano lwebandla lubunjwe nobukatolika labo bobabili ndawonye basebenza ndawonye ubani ongalwa nesilo noma umfanekiso waso na impela ngeke besinedlula kukho amahora manje ake ngisho lokhu kini kuyobekese kuba isikhathi sokuvala kungukuthi nginitshelile ukuthi bekuzodonsa
I just feel so wound up
Vele ngezizwe ngilimele kakhulu. Lapho ngisho noNkulunkulu asho lezi zinto. Wathi,
"Wahlala ukukhulume ukuphimbele. Ungabathula." Bakhombisa lona
uma bengalindele konaka igazi alisekho ezandleni zakho. Ihora lilapho isikhathi konke sokuya emaphethelweni. Yizwe selisekudineni kwalo. Kebe lisama. Ebiphi isisekudineni kwayo. Kebe lisama nampi. Umani lephi. Ingeke okuphela nje odonde ingipho yesibhamu. Yilokho-ke ezombusazwe kubolile futhi konakele. Kwibandla lezwe i-Methodist, i-Baptist, i-Presbyterian, ama-Pentecostal, izingulube ekuzibhiqeni kwayo, izinja ebuhlanzweni bayo. Kunjalo bonke uNkulunkulu uyabiza kulokho konakala. Ibandla elikhethiwe kunjalo impela. U-Esau bathi thina ibandla. Ungabazi lokho. UJakobe wayenguyise ka-Esau. Futhi kunjalo. Ngakho kodwa ngiqonde ukuthi uIsaka wayenguyise kaEsau noJakobe wayengumfowabo naye kodwa waba nomvuzo ebuzibulweni omunye wabuzonda omunye wezwa waqonda wase enza omunye wathi oh inqobo nje uma ngiya esontweni futhi nenze okulungileyo kwenza mehluko muni na nakho lapho okho manje ngisho lokhu ke sengivala lokhu okunye futhi ukuphawula ibandla langempela linokuningi elifanele likuphilele manje kufanele kube yisikhathi sokubanga umsindo wokujabula sebandla langempela sebandla leqiniso sebandla elikhethiwe uma wazi enhliziyweni yakho ukuthi wedlulile ekufeni wangena ekuphileni uma uzibuka futhi ubone ubhekisise impilo yakho futhi ubone ukuthi zonke izinto zezwe sekwedlule ukuthi usuyisidalo esihle lela manje sengivala eduze impela uyazi ukuthi wedlulile impilo yakho iyakufakazela niyakubazi ngezithelo zabo yonke impokophelo yakho inguKristu ubheka yena ukuba eze noma ngamuphi umzuzu uhamba emoyeni uyamthanda ubona esebenza ngawe akukho lutho ofisa ukulenza kodwa uvele akwenze nje okolwakhe isikhathi esinjepho umkhumbuza ngengcweti yemfanekiso eyawelela eRoma bayofundela ukuba yingcweti yemfanekiso umfomncane bamqaphelisisa wayehluke kakhulu bobonke abanye abafana namantombazane basemelika nezinto ezazenzeka lapho ukuba babe izingcweti zemifanekiso nakulo lonke izwe le nsizwe eyodwa yayigamile yayingumfo oncumekayo futhi baqaphelisisa babe namaphathi amakhulukazi futhi behlele lapho futhi ukuthi benza kanjani eRoma badyakwe baphele nje ngike ngaya lapho uqobo lwami futhi ngakubona baphumela emgwaqweni abesilisa nabesifazane futhi baqhubeke ngisho nasemapaki balalane khona epaki khona endaweni esobala banganaki lutho engelandi nakhona bonke niyabo lokho akukubi ukwedlula lapha into efanayo nje lapha ukuthi akube kubi impela nje kuphela bathi nje ukukumboza kakhudlwana lapha ngenxa yamaphoyisa nento manje kodwa nje kunamanyala lo mfowethu omncane oyedwa waziqhelanisa nakho konke. Ithathi be emaphathini abo wayebayeka bahambe kodwa wayefundela ukuba yingcweti yemifanekiso. Ngakho ngelinye ilanga umbheki omdala owayengumKristu oyengakhona emuseum kwidali yobuciko wathi ake sithi kushaywa ngumoya kancane ndodana ake sithi kushaywa umoya ngithanda ukukhuluma nawe isikhashana wathi kulungile. Ngakho bahamba benyuka egqumeni futhi bobabili bebelethe izandla benyuka egqumeni ilanga laliyoshona. Kuthi ngakho ikhehla lathi engcwetini yemifanekiso encane lathi ndodana ungumelika wathi ngimuya wathi uza lapha ukuzothola imfundo yakho kwezobungcweti bemifanekiso mkagele uhlose ukwenza umsebenzi wempilo yakho ube yingcweti yemifanekiso wathi ngipulanela ukwenza lokho mnumzane lathi ngiyabona ukuthi ungumKristu wathi ngingumKristu lathi awu kukhona into eyodwa engithanda ukubuza yona ngibabuzile laba abanye bathi bangamaKristu nabo lathi yini ekwenza wehluke kangaka kana yini ekwenza wehluke kubo bonke laba abanye abafana basemelika lamantombazana asemelika na yini ekwenza ube nomehluko omkhulu kangaka kepha nokho nonke nithi ningumKristu.
He said, "Sir, you see the way that sun's setting?"
Wathi mnumzane uyayibona indlela lelo langa lishona ngayo lathi ngiyalibona wathi le ngaphesheya kolwandlekazi isifundazweni esithize edolobheni elithize kuleso sifundazwe nasendlini ethize kulelo dolobho kukhona intombazane ethize engayethembisa ukuthi ngiyozithatha ngokwethembeka kuyo.
Wathi yilokho kuphela okusengqondweni yami. Kuthola imfundo yami yobudwetshi bemifanekiso. Bese ngibuyela emuva kuleyo ntombazane eziphetheyo yathembeka kimi. Wathi ngiphila ngokwenza ngaleyo ndlela.
Oh brother.
Oh mfowethu dadewethu. Ngathi mangale ukuthi ingani singakhathali ukuthi basibiza ngani. Angikhathali ukuthi bathi. Ngange mina ufethu ngelinye ilanga ezansi eSan Juan. Puerto Rico. Ngangibuka ngaphesheya kolwandle futhi ngaqaphela lawo madwadlana asamcako ephume ngohafu wemayela lawo magagasi enqamula wathi izinyoni amaflamingo zihamba engadini njalo njalo ngathi wathi mfowethu Branham lokhu kufana nezulu ngathi kodwa ulwandle liyothula lapho
mfowethu
ngathi ngaphesheya kolwandle nje ngaleya kukhona indawo ethize ethiwa yizulu kukhona othize othiwa nguJesu kuleli ukwathi ngelinye ilanga wasusa zonke izono zami futhi ngamethembisa ukuthi ngiyoziphatha ngokwethembeka kuye ngiyokwenza izinto ayefuna ngizenze ngaleso sizathu ngingenamahloni ngevangeli lakhe ngingamandla kankulunkulu kube ukusindisa yilokho okwenza umkristu aphile ngokwehlukile wehlukile ngoba unobuthize akuphilela ukwehluka asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana mngane wamodangele kulokhu kusa unayo yini into ehlukile ungayiphilela into engakukhipha ezweni into esemqoka kakhulu kuwe kunalo lonke izwe ukuphilela uKristu noma ungenakho lokho awukwemukeli ngani manje ungayi nje esontweni bese uthi ngifuna ukuba ngumuntu olungileyo ungakwenzi lokho ufuna ukuba
ngumKristu
wena uma ikhona into ebilokhu isentliziyweni yakho njalo ikutshela awulungile kodwa ngifuna ulunge ubulokhu njalo ukulangazelela ukuba yinto ongesiyo manje awazi yini ukuthi lo nguNkulunkulu ebiza kuwe na musa ukukufulathela ngokuba uma uke wakhanyiswa futhi waba nethuba wase ulilahla sekuyisikhathi sakho sokugcina awusekho umnikelo ngesono musa uhambisana no-Esawu woza noJakobe ungenandaba nje ungenandaba ukuthi uzokubizani ukubiza ikhaya lakho uma kukubiza umsebenzi wakho uma kukubiza indoda yakho kukubiza ungaphi uma kukubiza abantwana bakho uma kukubiza noma yini thola ubuzibulo yilokho okubalulekile kuthi uma uzwa ngaleyo ndlela mayelana nakho kulokhu kusa futhi uthanda ukuba ngaleyo buzibulo ngeke ngakunika bona uNkulunkulu angakupha futhi nguye lo okhuluma kuwe ungasiphakamisa nje isandla sakho uthi ngikhulekele mfowethu Branham lobo buzibulo ngiyabufuna uNkulunkulu akubusise ndawo zonke jikelele lobo buzibulo ngiyabufuna mama wethu wasezulwini ngiyakubonga uNkulunkulu odumileyo kakhulu nomvule ngabo bonke ububele bakho nezihawu emadodaneni nasemadodakazini abantu kuthi siyaqonda ukuthi sisesikhathini sokugcina akusekho okungeka ngani silinde nje esikhathini esetshelekiwe njengoba kwakunjalo emihleni kaNowa ukubekezela kaNkulunkulu umkhumbi usakhiwe lapho okwasindiswa khona kuphela imiphefumulo yesishiyagalombili wena wathi kuyakuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu ukubekezela kaNkulunkulu engathandi ukuba kubhubhe namunye kepha kuba bonke beze ekuphendukeni kuthi namhlanje kulendlu kukhona besilisa nabesifazane baphakamisa izandla zabo abafana namantombazane abancane nabadala baphakamisa izandla zabo futhi bethi kukhona into engidonsayo onkulunkulu bangathi bangeye inqabe neze bangathi bangathengisa ngemfundo yabo bangathi bangathengisa ngakho konke abanakho njengomuntu owathola iparele elikhulu lalidumile iparele elikhulu akuyiparele elikhulu kunawo onke futhi wawathengisa onke awakhe amancinyane ukuze athengeleli elidumileyo iparele elikhulu bangathi bangathengisa ngakho konke abanakho okwezwe kulokhu kusa konke okuthandwa kwabo ngabantu kwezwe laba besifazane abahlezi lapha kubusini abaningi babo olizwile imvangeli ishumayelwa izikhathi eziningi kakhulu basalokhu beqhubeka begambuza khona ezweni futhi benza ifashini njengezwe futhi begqoka njengezwe futhi beya emadilini lezinto izwe behlanganyela ezintweni zezwe futhi beziphathisa okwezwe futhi besebenzisa izinto zezwe oh uNkulunkulu bangathi bangaba namahloni kulokhu kusa uma likhona ithemba kubo empeleni oh siliphendule kube yileli hora lamadoda lapha Nkosi oh uNkulunkulu bahawubele abaningi babo basaphuma bahambe ezintweni zezwe basafisa futhi bajabulele izinto zezwe isono ukubhema ukuphuza iziphuzo zobungani, ubhiya omncane eceleni, noma into enjalo, noma baphanduke futhi belengisa isithombe esincane esikhanda ukushayo, abesifazane abasha abagqoke izingubo ezinyanyekayo naleyo mizimba abayibukayo emgwaqweni futhi bacishe impela bagijile phezu kwabantu ukuba beyobabuka bezibiza ngamakristu, bekwazi ukuthi lokho kukubheka kwaleyo mzimba wowesifazane emahoreni mhlawumbe angamashumi amabili nane kuyobe kubola ngale ayethuleni izilonyakazana nezimpethu ziphethuza kulezo zitsha ezilolongekile zabumbeka zomzimba wakhe umphefumulo wakhe ungale esihogweni sikadeveli ngenxa yendlela ayiphilile. Futhi nokho uyophakamisa izindetshana zakhe ezipendiwe futhi akikitheke futhi akuhleke. Unkulunkulu bahawukele labo bantu. Oh Nkosi, ngabavumeli balahleke. Ngiyacela yiba nesihawu futhi thumela isihawu. Baphe ngamunye wabo futhi. Kuwe wedwa onganikeza lesi sibusiso. Kuthi uma ubabizele ekuphileni okuphakathi, kwangathi izinhliziyo zabo zingavuleka futhi babeke konke eceleni kulokhu kusa, futhi khona-ke bazokwemukela kuphe baba. Futhi manje kwangathi umoya ongcwele ungangena kulo mhlangano kwabagulayo nabahluphekile, futhi uvumele abantu babone ukuthi lo mlayezo osunyayelwe kulokhu kusa ukuthi ukufika nakho konke sekusekugcineni, futhi ngisho noJesu esebenza ebandleni lakhe. Makufezeke khona manje Nkosi, kuba ukwazi ukuthatha laba bantu bafake ezandleni zakho, futhi uma bebona umoya ongcwele ukhuluma uhamba phakathi kwabantu kwangathi kungaqiniswa umlayezo engiwushumayelile ukuthi sisesikhathini sokugcina, futhi kwangathi bangezwa bezwile, futhi kwangathi bangaqonda ukuthi lo Jesu ofanayo indlela akwenza ngayo ngosuku lwakhe ulapha ekwenza ngebandla lakhe ngosuku lokugcina. Futhi-ke kwangathi bangenza ngokuthi banikele izimpilo zabo nemizimba nemiphefumulo nemimoya kuye. Ngibanika wena Nkosi egameni likaJesu. Manje endlini lapho abantu bekhona, ngithumele uBhili kulokhu kusa ukuba anikezele ngamakhadi omkhuleko. Ngabe uyagula futhi uyadinga na? Uma uNkulunkulu ezokwembula kimi njengoba enza ngowesifazane emthonjeni, futhi angitshele ukuthi yini inkathazo yakho noma into ethize ngawe owaziyo ukuthi angiyazi, kuzokwenza yini ukuba ube nokukholwa kokukholwa nguNkulunkulu na? Kuzonenda nonke nina abanye nibe nokukholwa na? Ngabe lokhu kungukubonana kwethu kokuqala na? Uke wangibona ngaphambili kodwa ngisihambi kuwe. Kunjalo na, kulungile. Inkosi uNkulunkulu mayikuphe isicelo sakho.
Now is it real or not?
Manje ngabe kuyikho ngempela noma akusikho na? Ohe, biza inkolo yakho yokuhlonipha oBhali. Wathi uphi na? Welithe entabeni ikameli wathi uphi oBhali na? Kuphi Mbuseni?
You don't have to wake Jesus. He's awake all the time. He's ever present, ever living, ever able.
Awuthi ngokuvusa uJesu uvukile ngaso sonke isikhathi. Ukhona njalo, uphila njalo, ukwazi njalo. Onguye izolo namuhla naphakade. Amen. UNkulunkulu uhlale enguNkulunkulu.
You believe your heart troubles go to leave you and you're going to get well?
Uyakholwa ukuthi kuphathwa kwakho inhliziyo kuzokuyeka futhi uzosinda na? Awusiye walapha, buyele eLexington futhi utshele abantu ukuthi zinto zini ezinkulu iNkosi ekwenzele zona. Niyabona kwehla phezu kwamakhanda abantu abangakutholi neze. Ibandla eliphilayo liyokubamba ngqi lokho. Masinya futhi lazi ukuthi bukhona bukamoya ongcwele bulapha.
Somebody back in here, raise your hand.
Omunye ongemumva phakathi lapha baphakamise isandla sabo. Bekunguwe ninikazi, uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela inkathazo yakho. Umdala umfowethu lapha ya ekugcineni, ngikholwa ukuthi ushile esikhashaneni esedlule. Lokho uyakholwa umfowethu, uyakholwa. Ngakho-ke lokho kuphathwa yisikhumba kuzosuka kuwe, uzophila. Uyakukholwa na? Uyakwemukela ngokuthi usuphilisiwe na? Phakamisa isandla sakho uma ukholwa. Niyabo, ehe, kulungile, uyisihambi kimi. Uyakwazi lokho phela. Ninikazi libuka lapho likhuleka lingibukile lithe lizihambi ngiyakholwa ukuthi sifo senhliziyo iBP sizokuyeka na kunjalo akunjalo na phakamisa isandla sakho uma lokho kunjalo kulungile kholwa uNkulunkulu niyabona ukuthi ngisho ukuthini na
How about some of you people that know me you got something on your heart raise your hand
Ngithini ngabanye benu bantu ningaziyo na ninokuthile enhliziyweni yenu phakamisa isandla sakho abani ngangaka benu Angkwazi ukukwenza kufanele kufike nje niyazi ukukholwa kwenu uJorgi Bruce ngiyambona ehlezi lapho njalo uzama ukuthola ukuthize komunye umuntu uJorgi waphiliswa uphethwe umdlavuza awukho umbuzo engqondweni yakho usuku oza ngalo lethabenakele futhi waphuma ngalowo mnyango ngaleya umoya ongcwele wehlela kimi futhi wakutshela khona lapho isenzo sithize esasingaziwa umuntu ezweni kodwa wena noNkulunkulu nomunye umuntu kunjalo na kunjalo uyangikholwa awungikholwa Jorgi na unokuthize enhlizweni yakho Jorgi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi yini esenhlizweni yakho na ngabe lokho kuzonenza nonke bantu eningaziyo nikholwe na Ngiyamazi uJorgi kodwa ucabanga ngento ethize unabantu ababili oqhelelene nalapha abakhulekelayo kubabili bakhe eCorridon kunjalo Kuno muntu lapha owesilisa amkhulekelayo ongaphandle lapha esibedlela futhi uyakhuleka hayi kakhulu kangako mayelana nokuphiliswa kwakhe kodwa ukusindiswa kumphefumulo wakhe lowo ngisho kanje inkosi kunjalo ngabe kunjalo Georgina kunjalo impela omunye emumba le aphambe ithanda sabo le emumba ngemumba emumba phakathi lapha wena kunjani ngawe ungasakamisa ithanda sakho usihambi kimi lona wesilisa othezi lapha ongibukayo angikwazi ngiyangikholwa ukuthi ngumprofeti kaNkulunkulu indlela kaNkulunkulu na uyamkholwa umoya ongcwele ukuthi engikushilo kuliqiniso na uyakukholwa lokho na
if you believe you've all that's the only thing you got
uma ukholwa hamba ileyo nto kuphela onayo ngoba uphethwe umdlavuza kunjalo awusuye owakule dolopha ungowase New Albany kunjalo futhi unomdlavuza uma uzokholwa ngenhliziyo yakho yonke uzosinda uzokwemukela na phakamisa isandla sakho ayibongwe inkosi ngiyakholwa lowo wesifazane lapha ya othwele isigqoko esibukeka imhlophe ikhanda lakhe ininikazi lekhalathi iphakamisa isandla salo bengingakabi naye umuntu oyikhalathi okwamanje uyakholwa ininikazi Ulungile mnumzane kholwa ngenhliziyo yakho yonke usuthwa inhliziyo usuthwa isifo izifo ezelanganya nayo ukukhona ukulethe lapha kulokhu ukusa isho kanje inkosi kunjalo akunjalo nenekazi na uma lokho kunjalo bayizisa lelo dhuku oliphethe ngesandla sakho ukuze abantu babone angikaze ngimbone wesifazane empilweni yami
did you raise your hand my stranger you and
your mama isandla sakho na ngisihambi kuwe na Nawe uzihambi kimi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyangazi noma uNkulunkulu uyakwazi na uyakholwa ukuthi angangitshela ukuthi yini esenhliziyweni yakho na ukhona umkhulekelayo nguyihlo ufiswa inhliziyo kunjalo ukuthi ufuna ubaphathiswe kamoya ongcwele isho kanje inkosi uma ungakholwa inenekazi elincaneke eliphakamise isandla salo kanje uyakholwa na okukuphetheyo yilokho ukubuka esandleni sakho kodwa ukhulekela umzukulu kunjalo umntwana akaphelele iqiniso lelo akunjalo ninikazi na kholwa ngenhliziyo yakho yonke ngakho
wait a minute oh there you are
ngenkathi ngithi umntwana awume kancane
oh
nakho lapho okhona indodana yakho yehlelwa ingozi yemoto yakhubazeka Angkwazi ninikazi kodwa iqiniso lelo uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho
Now who's here? Who is it?
Manje ubani lapha na? Ungubani na? Akusimina ngakwenza kanjani lokho na? Ungabi indikindiki kumoya, izinto zamoya.
uNkulunkulu
lapha. Lo mondo lo omfunayo. Uyamkhola manje na?
Uyamkhola
manje na? Kulungile, mamukeleke. Manje Manje sewuzikayisho kumemukela.
Kholo
ngitindiyo yakho yonke. Wena ofulayo lothingayo.
Ngeke
ngaphilisa. Awukho umuntu ongaphilisa. Ngeke nganikezana umoya ongcwele. Kodwa lo ongaphilisa futhi anikezane umoya ongcwele. Ulapha. kuye owenzayo manje khothamisani amakhanda enu kholwani khona manje njengoba nginikhulekela nalamaduku baba wethu wasezulwini ngokwazi kwami
bedlule kubo
bonke abebeyizihambi ngokuzizwela kwami ngiphela amandla futhi ngiphela ngizwe ngiholeleka ukuthi lesi yisikhathi mhlawumbe okhethiweyo asesibonile kwangathi wonke nkosi obiziwe futhi wavunyelwa ukubizwa ngumoya wakho okuthize ukukholwa kwabo babenokukholwa okuningi abanye babo kunalokhu akade becabanga ukuthi bebenakho bayaqala nje ezinhliziyweni zabo nowesifazane wake wathinta ingubo yakhe ngenkathi edlula futhi waphenduka wayesethi ubani ongithintile na futhi bathi awu wonke umuntu ukuthintile wathi kodwa ngiyabona ukuthi ngiphele amandla futhi wathola owesifazane omncane futhi wamtshela ukuthi wayenomopho nokukholwa kwakhe kwakumphilisile nebhayibheli lasho ukuthi usenguye umphristi omkhulu namhlanje onokuzwelana nathi ubhale wathi unguye izolo namuhla naphakathi futhi uma efana nomphristi omkhulu ofanayo uyokwenza ngokufanayo futhi enze okufanayo futhi kwangathi abantu bangabona ukuthi ibandla eligcwaliswe ngomoya liza enhlokweni uKristu lumzelela ukuza futhi athathe ibandla lakhe izibonakaliso zakhe ukugcina ezinkulu njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma owakhuluma wazi uSara futhi wazi ukuthi wayenomfazi wethiwa uSara wamazi ukuthi ethendeni uhlekile wathi leso kuyoba isibonakaliso uma ukubona lokho kumbula leso sizukulwane asiyikudlula kungakagcwaliseki konke nakhu sisekugcineni.
Grant, Lord, that every sick person in here may know that the living Jesus Christ is present. May these anxious be blessed to every sick body that they go through. I condemn the devil of the
people.
I cast him by the Spirit of God in faith. I cast him away as a shadow of doubt. May every sick person that is ordained to eternal life receive this hour.
May every superstition, every little thing in the world ever wait, as the Bible says, that the way of God ever wait, and the sin of the sinner is set with patience and looking to God in the truth. The organization knew the author and the finisher of our faith, which is your God, Jesus Christ, the Son of God.
Looking at him, we know him by his words and we know his truth. But yet that word is made real to us, and we have not believed it. He's rose again 2,000 years later. He's risen
futhi eminyakeni ezinkulungwane ezimbili kamuva uletha ibandla lakhe enhlokweni moya kajuda usebenza phakathi kwabo kodwa kwangathi bangalahla zonke izithubekiso nakho konke leli hora futhi bamemukela kwangathi bangezwa okungukuthi bezwile ngentshumayelo kwangathi bangaqonda manje ukuthi wona impela amazwi abawezwile ibonakalisiwe futhi baliqonda ukuthi nguKristu.
And may now
act upon it, receive it, receive it,
give testimony to it, and grow into the kingdom of God by being filled with the Holy Ghost.
Kwangathi abahluphekile bangaphilisa. Kwangathi sonke isifo senhliziyo singenziwa silunge, siphe khona uNkulunkulu uSomandla.
Now with your heads bowed, your hearts open.
Manje amakhanda enu ekhotheme. Isn't it your
Zenu Zibulis? Zinigan
Jay's Katum Kulev, my pumping Jay, the Kakele, Gobuti, who figured in Kondo Papatiso, my pumping Walen and
Uzova
Nanya in Kondo, Probe Su. Nana Kumbulan, Ningalia, Gilly Tubanetul, Sengibela Paman, Amahor, Amabili, no half, no man a person. Mizama nje ukuthatha isikhathi sami futhi ngingenise ibhakeni futhi nginendlala nje kuphelelele manje-ke sifika phansi ngo ekugcineni futhi yona impela indikimba ukuzwa ukuqonda ukwenza ungayiyeki yedlule phezu kwekhanda lakho. Ulizwile uyaqonda ukuthi ubukhona bakhe bulapha na uyazi ukuthi linguye okubizayo na ngakho-ke lenze uNkulunkulu abe nani nibani nesikhathi somkhuleko mfowethu uNeville woza kancanyana emkhulekweni uma ungenyukela lapha mbambe nje umphakamise.